Thank you very much.
Ngiyabonga Mfowethu Williams. Sanibona ekuseni bangani. Kuyinhlanhla kuba lapha kulokhu kusa nokuba nokwethulwa kunjengalokhu kusalokhu kungenza ngizizwe ngimncane kakhulu futhi ngibonge kakhulu ngaleli thuba lokufika kulokhu kusa ePhoenix. Ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala ukufika ePhoenix ngangithi angibe neminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala impela isikhulile kusukela ngaleso sikhathi phandle kolokhu kusa lapho singena ePhoenix bekulukhuni ukuthi sisho ngenkathi sisuke ethaxini sasesifika ePhoenix kucishe impela kwabophana ndawonye izindawo eziningi kakhulu evumbukile izindawo lapho esasivamise ukuphumela khona lapha futhi ngisho nokugijimisa izibongolo ezincane ogwadule futhi manje sekunamahotela abahamba ngezimoto nezitolo ezithengisa izinto zosheleni kanjalo njalo futhi kusobala lokho kungenza ngibe ngogugile bese ke ngihlala phansi lapha eduze komfowethu olungileyo lapha umfowethu Valdez ngase ngithi awu mfowethu besixoxa ngase ngithi awu kusobala sengugugile ngathi ngiyakuqonda lokho amamayela amayakhula ngathi linda uzofika ebangeni lami lobudala noma into enjengaleyo ngimangela ukwazi ukuthi cishe ube mdala ngeminyaka eyishumi nambili kunami ngakho mina ngaseke ngizwa ngingcono kakhulu-ke ngathi mfowethu Valdez ngifuna sekuyisikhathi singakanani ushumayela evangeli na wathi iminyaka engamashumi amahlanu awu ngangisengumntwana omncane kakhulu ngenkathi eshumayela ngakho ngathi ngifisa sengathi ubungathatha inkozo nje kulokhu kusa mfowethu Valdez ngathi ngiseyinsizwa ngathi ngiyakuzonda ukuthi ukuhlala phezulu lapha futhi ngizame ukukhuluma ngathi amalunga ami amadala futhi wavele wahleka wathi ucabanga ukuthi bengishayelelani ngehlela lapha na ngakho ngibonga kakhulu ngomfowethu Valdez ubengitshela ngokuba nekhaya lokuphumula phandle lapha lokho kuhle ngempela ngiyakuthokozela lokho wangimemela phandle ukuba ngize futhi ngivakashele nabo ngesinye isikhathi futhi kuphandle lapha ngase-New River angazi ukuthi ngabe noma yimuphi omunye wenu uyazi ukuthi kukuphi noma qha ngiqinisekile uma uValdez esemva kwakho kulungile ngakho manje-ke ngaso sonke isikhathi ngifika engqungqutheleni ngokwejwayelekile ngihlangana nomunye umuntu ophiliswe ezinkonzweni noma okuthize futhi ngenkathi ngimi lapha etafuleni kulokhu kusa udade oligugu ehlezi ngapha igama lika-ep uza lapha evela emichigan indodana yakhe engumsakazi lapha kulesi siteshi samakristu futhi bengitshela mayelana nokuba semhlanganweni emuva le eFlint eMichigan wathola ikhadi lomkhuleko futhi wayezama ukukhulekelwa futhi akazange akwenze futhi ugula kakhulu impela futhi khona lapha kulokhu kusa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu umphilisile wesifazane emi khona lapha eceleni kwendawo ngathi sekusikhathi sini manje lokho sekuthi akube yishumi nambili iminyaka eyishumi nane edlule futhi manje edolobheni elithiwa iPhoenix iPhoenix yinto yakhiwe ngokudilikileyo ngathi awu leyo yinto efanayo eyenzeke kuwe kulokhu kusa uNkulunkulu kwakhile ngiyakholwa kulokhu kusa kusuka empilweni edilikile kuya empilweni enhle bengizwa nje izolo kusihlwa izingcingo beluza eziningi kakhulu sengingumakhelwane wakho manje ngakhe eTexan nezingcingo beziningi kakhulu angikwazanga ukuphuma ukuba ngizithole zonke ngakho nje ngibakhulekela ngefoni futhi manje-ke badingeke nje bashiye izinombolo zabo futhi bekunenenekazi elineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ubudala umkristu omdala wayekade ephambene umqondo wakhe kwesikhashana wayesestradini yedazuluka futhi ebiza amaphoyisa ukuthi kukhona umuntu wayethathe ingane yakhe eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ubudala nebo umqondo wakhe wawumshile futhi wayengowesifazane omdala othandekayo angikaze ngimazi empilweni yami futhi ngakho uBilly washaya ucingo wayesethi hamba masiyane uye emkhulekweni wathi inenekazi likabi kakhulu futhi bacabanga ukuthi lizofa wathi nje lisangene ngase-ke nje ngibamba into yokulalela ucingo ngase ngiye ekameleni ngase ngikhuleka emizuzwaneni embala wayelele wavuka ephile ngokwejwayelekile udla isapha yenkukhu ekugcwele nawo wonke u-ice cream nekhekhe emva kwakho ya yabo uNkulunkulu uyazibusa unguye kakhulu ngempela anga awudingi kuba ube lapho nje cela lokhu ngikhona ukuthi umfowethu wethu lapha kulokhu kusa noma umunye noma kumbe bekungumfowethu Valdez emkhulekweni wakhe wathi asinakho ngoba asiceli ngoba asikholwa. Ngiyakuthokozela ukucula kwalaba bantu abasha lapha futhi Valdez, thina abantu abadala besiphawula ngobuqotho obaluleyo insizwa yenza lobo bufakazi ukuthi yayimazi uJesu. Manje siyazi ukuthi siyathola izikhathi eziningi labo sicula ngabane abancane nokucula okuningi leli ngelinye izwi lomfundisi umfowethu Valdez wathi mhlawumbe bafika bengabazibeke phansi impela nje ngoba babonakala sengathi namhlanje sekuphenduka kube umbukiso esikhundleni sokuba kuba ngubungcwele nokuqotho amaPentecost akaba nabo nobuqotho balaba bafana ngikuthokozele lokho. Inkosi inibusise bafana. Futhi angiyinkabunkabu kangako ngethelevishini njengoba nazi ngimelene ngempela nayo. Futhi ngempela ngiqashe indawo ezansi eTexas size sithole indawo yethu isilungisiwe lapho esiyoba nekhaya lethu selakhiwe lapho. Inkosi ithanda. Nenenekazi liqashisa ngendlu lingumngane okukahle ngumKristu kodwa laline ne-television endlini. Awu nginabantwana abasebancane futhi niyazi ukuthi banjani ngakho baphuthuma kuyo. Ngakho ekuseni ukuthi yakube kubili okwedlule ngenkathi ngisanda kungena nje ngivela ohambweni nomfowethu uStromi angazi noma umfowethu uStromi ukhona yini kulokhu kuza noma cha. Ungumongameli womkhandlu wezikhulu zesonto eTexas. Indodakazi yami encane ehlezi emuva ngapha yangibiza ukuba ngingene ngizobukela yathi sizovula i-television abanye osicula ngabane abaculayo kumbe noma ngabe kwakuyini. Awu manje ngingumgxeko kahle impela futhi ngiyaxolisa ngalokho kodwa ngingebe lutho kodwa lokho nje engenziwe khona uma ngenza into ephambene nokwenziwa kwami uqobo ngingumzenzisi futhi bengingethanda ukuba yilokho phambi kweni bantu ngingifuna nje ukuba yilokho engiyikho bese kuthi ke niyazi ukuthi simi kanjani futhi ngingiqagele ngixeka kakhudlwana impela kodwa nganginako nje enhlizweni yami ukugxeka lokho ngoba kwakubukeka nje kimi kufana nolunye uhlobo lweHollywood lokuzenzisa inqwaba nje yokuqhubeka kwakungabonakali njengobungcwele okufanele kube yibo futhi bacela lawo mahubo ngesikhathi somculo wokuzibinyabinya futhi befake amahliphasi egolide futhi ngabe sekufike lapho evangeli selibe ngumbukiso khona na ngani mina uma lokho kuyilokho angifuni kwenza lutho ngakho ngifuna into eyiyo ngempela futhi yangoko qobo futhi sifuna kuyigcina ngaleyo ndlela. Manje ngikholwa ukuthi ukushintshanisa lezi zombili khona lapha bazalwane lokho ningizwa kangcono manje na. Manje ngomgqibelo ozayo ekseni inkosi ithanda nginenhlanhla enkulu yokukhuluma kwabomkhandlu wesonto okwami kokuqala eFlagstaff eArizona. Umfowethu lapha ngiyalikhohlwa nje igama lakhe ungumongameli uChester L. Umfowethu Chester L. Ngibe nethuba nje lokubonana naye kulokhu kuza ngenkathi nje ngixhawulana nomvangelo nomoya omuhle lapha waseNdiya umfowethu ongumndiya. Futhi uThekseni ngomgqibelo zayo ngizokhuluma lapho. Nonke niyamenywa ngenhliziyo emhlophe ukuba nethamela lomhlangano. Sithemba ukuthi inkosi izosibusisa. Bese kuthi ke ngomzumluko obusuku bulandelayo eTexini yidini inkosi inginike ukuhlonishwa ukuba ngikhulume kuedilini ezansi lapho usuku lwamashumi amabili nane luka December eTexini ngempela niyamenywa ngenhliziyo emhlophe ukuba nethamele lobo busuku bedili. Bese kuthi ke njengoba umfowethu Williams ememezele ukuthi ngizobuyela lapha futhi ukuthi nje ukuba yisisu sesincane ngaphambi kokuba ngingukuthela eqale futhi ngakho ngabe ngithola ukuvimbeka okuthile lapho fowethu Williams na kune uthini sekungcono lokho manje na lokho kungcono kuhle Impela ngithemba ukuthi abaningi benu bangasithola isikhathi sokuthemela uwodwa noma njalo ebusuku nasemini komhlangano. Lowo uqala ziyishumi nesikhombisa ngelesikhombisa ngesonto ntambama na? Ligamenxe lokuqala ngesonto ntambama. Ngifuna ukusho futhi uma inkosi ithanda ngizobe ngikhulekela abagulayo kuleyo mihlangano futhi ngenza konke engingakwenza ukunisiza. Nabafowethu abangabefundisi lapha kulokhu kuza basendaweni yase-Phoenix. Isizathu sokuba ngize lapha kuleli holo njalo uma ngifika ngijwayele ukwenza okuncane kwezwe elinokubonakala yonke indawo ngasikhathi sinye bese ngihamba ngijikeleza emabandleni ibandla ngalinye. Bese ke ngithola ukuthi kuthi kuba likhulu ngoba amanye amabandla athi kuba mancane futhi impela sifuni ukushiya ngaphandle noma yimuphi umfowethu ngoba ibandla lakhe lincane futhi manje ke kwenza kube likhulu abantu abakwazi ukwengena. Ngakho uma ngicabange ukuthi nje besizohlangana endaweni eyodwa bese ngiwunakekela mina bese nje sihlangana lapha futhi ngibe nenkonzo inkonzo encane nje yokuvangela bese ngikhulekela abagulayo nezinto ngaphambi mhlawumbe uma ngifika ngale kulokhu okunye lokhu kungcono ngapha na. Leyo yithebu kulungile. Mhlawumbe bekungangcono kancane uma ngikwenze ngaleyo ndlela. Futhi ngifuna abazalwane bami lapha bamabandla abelusi lapha eFinix ukuba bazi ukuthi yingalesi sizathu senze lokhu ukuza lapha kuleli holo ukuze sonke sikwazi ukuhlangana ndawonye endaweni eyodwa ethize. Futhi ningeke nakwazi ukufinyelela kubo bonke abazalwane. Kunabaningi kakhulu babo nibonile ukuthi yini emile kulokhu kusa futhi mhlawumbe lowo akusiwafwa. Ngakho ningebathole bonke izinsukwini ezimbalwa esinazo lapha ngaphambili kube ngaphambi kwengqungquthela. Futhi ngiqinisekile sizoba nesikhathi esikhulu engqungqutheleni nezozo izikhulumo ezinkulu. Lo mfethu Cash nguCash Hemberg. Hemberg ha bangaki abake bamuzwana impela uyisivunguvungu sasolwandle. Ya ngiyaxolisa bengingafanele ngikusho ngaleyo ndlela lewo ngumfowethu kodwa he nganginayo ngesinye isikhathi. Niyazi angiboni ukuthi nike nize kanjani ukuzongizwa uma nizwa umfo njalo angashumela futhi akumqedi neze umoya wakhe angazi ukuthi ukwenza kanjani kodwa ngempela ukukhipha inqwaba. Ngahamba naye engqungqutheleni yami yase-New York maduzane futhi wayefuna ukungiyisa ekudleni kwakusihla emva komhlangano. Ngase ngiyendaweni futhi ngase ngilungele ukuphuma ngenkathi umfowethu yena washumela konke phansi naphezulu kwiphansi lendlu nendawo zonke ngapha nangapha kuwo wonke umuntu oyekhona phakathi lapho kunesimilo impela kuyo uqobo. Futhi ngiqinisekile nizomthokozela umfowethu ovele eCalifornia futhi ubani igama lakhe na angisalicabanga igama lakhe lo ongomunye wezikhulumi. Ngiyalikhohle igama lakhe futhi kodwa uyisikhulumi esinzima futhi nizomjabulela. Kuzoba khona mhlawumbe izikhulumi ezinkulu lapho njengo uyazi umfowethu Roberts nabaningi bendoda enkulu yalolu suku. Ngakho ngiyabonga ukucabanga ngombhalo ofika emqondweni wami lapha ngalesi sikhathi. Futhi ngesinye isikhathi uDavide wayebuka phandle emphongolweni wenkosi ehleze emathendeni futhi wathi wayehleze nomprofethi uNathan wangalolo suku. Futhi ngakho wathi kulungile yini ukuba ngihlale lapha endlini ngihlale endlini yomsedari nomphongolo wesivumelwano wenkosi yami phansi kwetende na? Nomprofethi wathi kuye yenza konke okusenhlizweni yakhe Davide ngoba uNkulunkulu nawe yilokho kuphela ikwazi ukukusho. Kodwa ngalobo busuku inkosi yahlangana nomprofethi yayisithi hamba utshele inceku yami uDavide ukuthi ngamthatha kulelo dlelo ekwaluseni lezo zive ezimbalwa uyazi futhi ngimenze igama njengamadoda adumileyo. Hayi igama elikhulu kunawo onke, hayi igama elidume kunawo onke, kodwa wambala namadoda adumileyo eyayisemhlabeni ngaleso sikhathi. Ngase ngicabanga umusa kaNkulunkulu kuDavide lapho ngase ngicabanga bengingakubala qobo lwami ngenkathi ngithola inhlanhla yelo lusuku esiphila kulo izinsuku zokuvala komlando wezwe nokubala phakathi kwendoda enjalo njengoba sithamela emihlangano. Futhi inkosi libusise kakhulu ngempela. Manje umngani wami olungileyo umfowethu Velders wathi mfowethu Branham ngifanele ngisuke ngiyakholwa ngemizuzu eyishumi nanhlanu kushaye eleshumi noma ngemizuzu eyishumi nanhlanu lishayile eleshumi wathi ngizoya ngale kugcineni ukuze ngingakuphazamisi phazamisi ukhuluma uke waba semhlanganeni ngaphambili ngithi kunenza futhi ngifanele ngicabange ngiyazi uma ngikhuluma futhi ngibhala phansi imibhalo yami lapha nenothi mhlawumbe kodwa manje-ke ngifanele ngibuyele emuva bese ngicabanga ukuthi inkosi ngitshele ukuba ngethini niyazi ngifanele ngilindele yona futhi ngithi kunenza ngakho ngiyethemba anginihlalisi isikhathi eside kakhulu kulokhu kusa ngibuza umfowethu Williams ngathi mfowethu Williams nginesikhathi esingakanani na ngathi manje benginombhalo lapha ebengingakhuluma ngawo obungangithatha cishe imizuzu engamashumi amathathu noma ukuthize bese ngidedela wonke umuntu bese ngiya ekhaya ngase ngithi kodwa ngingathanda ukuba nesifundo esincane uma kunokwenzeka nakulokho engicabanga ukuthi lokho bekungaba yinto ethizeni namhlanje into ebeningaya nayo ekhaya ukucabanga ngayo futhi impela bengingeke ngivuke kulokhu kusa ligamenxe elesithathu noma imizuzu engamashumi amabili ishayile elesine futhi ngilungele kwenyuka lapha ukuba nje ngibone anginandaba nokubonwa ngiza lapha futhi ngatadisha izolo phezu kweminye imibhalo enginayo ebhalwe phansi into engiyikhulekele ngobuqotho futhi ngacabanga ukuthi mhlawumbe lokho ngalokho kungahle kusize omunye umuntu ndi asinaso isikhathi semibukiso nemfanekiso sifanele sishone phansi emsebenzini ngikholwa ukuthi uJesu uza masinyane impela futhi manje baya kutheyipha lokhu futhi cishe omunye angahle ayithole itheyiphu futhi ngingathanda ukwenza lesi statemende ukuthi ngezinye izikhathi izikhathi eziningi angiqondakali ngempela futhi izikhathi eziningi abantu bangibiza ngibuye bathi futhi Branham ngabe kwakuyilokhu kukhanya wokuqondile lokho phakathi na futhi ngezinye izikhathi thina esisho into ethize kodwa nifanele nazi nisondele kukho ngesayense yokusebenzisa amagama ngokuyikho yilokho ebengikuqondile ngakho futhi ngisho izinto ngesinye isikhathi ethe kuphambana kancane mhlawumbe nenkolelo yomunye umuntu ngifuna nikuthole lokho ngokucacile manje omunye umuntu lokho omunye umuntu akukholwayo kodwa nginomlayezo angiovele enkosini engizwa ngaleyo ndlela ngawo abanye bangahle beze sengathi uvele kudeven abanye bangahle beze sengathi ungumbhedo kodwa kimi ngokuphila futhi angiqonde khona ukwehluka uma ngisho izinto ehlukile noma mhlawumbe ethe kulimaza kancane noma esikayo kubantu angiqondile ngaleyo ndlela mina uma ngikwenza khona-ke ngingumzenzisi ngikusho ngendlela yenqubekela phambili kuNkulunkulu ngikusho ngendlela yokuba nabantu ukuba bazi uNkulunkulu kangcono futhi angikusho ngenxa yokuthi kuyinto engiyenzile uqobo lwami kuyinto engiyithola kuNkulunkulu futhi manje uma kwenzeka ngikhuluma ngento ethize kunoma yiyiphi yalezi zingqungquthela elimaza abantu noma uthi angikukholwa lokho ngaleyo ndlela awu bengihlala njalo ngenze lesi statemende esinokwedelela nomkami ehlezi lapho engilelele uyazi ukuthi akukho mniningwane omkhulu kangako ngami njengokuthi nje uma udla inkukhu bese ungqomana nethambo manje akukho umthandi wenkukhu okahle oke alahle inkukhu ngoba bezitheletha njeni vele nje yalahle ithambo bese ke eqhubeka edla inkukhu into efanayo ekudleni uphaya wamasheri uma ngizithela enhlamvini angiwulahli neze uphaya ngivele ngilahle inhlamvu ngakho futhi engekusho lapha kungahle kubonakale sengathi kunoma yimuphi wemihlangano yami lokho kubonakala njengenhlamvu kini awu ubeke eceleni nje lokho bese uthi ukuvumele lokho kimi ngingazi kakhulu kangako ngakho njengoba ubufanele ngakho manje-ke qhubeka nje udle lokho okucabanga ngokuthi kulungile futhi ngiyethemba manje ukuthi inkosi izobusisa izwi layo ngiyikhole eligxilile ezwini nezwi kuphela izwi nje kuphela nalowo ngumlayezo inkosi enginike wona Siyehluka omunye komunye. Ngiqaphelile kulokhu kuza abazalwane bami izithunywa zenkolo abavangene nabelusi nimi lapha. Mhlawumbe ikhulu noma ngaphezulu labo. Bemi lapha. Ngamunye wabo unezimfanelo kakhulu ukuma lapha futhi yakhulume kunami. Ngiqinisekile ngalokho. Kodwa niyabo, ngamunye wethu omunye angeyithatha indawo yomunye, omunye angeyithatha umlayezo womunye, niyabo, sinezindlela zethu ezehlukene. UNkulunkulu yazibuza ngenkathi kubani ubani obengatshela uNkulunkulu ukuthi izinto zenziwa kanjani ekuqaleni, kanti kwakunguye yedwa nje na, niyabo? Futhi uma sina ukuphila okuphakade, sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade, nalowo nguNkulunkulu. Ngakho uma sinokuphila okuphakade, sasinoNkulunkulu ngayo leyo nkathi, ingxenye kaNkulunkulu. Sasiyingxenye yakhe engahlukaniseki, manje siyingxenye yakhe engahlukaniseki, futhi ngoba ekuqaleni wayekhona uLizwi, nezwi lingumcabango ozwakalisiweyo. Ngakho sasiyimicabango yakhe, saseke sizwakaliswa ezwini futhi siba yilokho esiyikho. Ingalesi sizathu amagama ethu mhlawumbe kungesiwo esinawo manje, kodwa amagama ethu alotshwa encwadini yokuphila yewundu ngaphambi kokusekelwa kwezweni, yabo. Futhi uma ekho lapho ngaleyo nkathi alisoze laba lapho, niyabo, noJesu ufikela ukuhlenga bonke labo, kungukuthi amagabo abo aye kuleyo ncwadi, niyabo, wayazi. Umbumbi njengoba amaRoma esishiyagalombili esitshela, ubani ongatshela umbumbi na? Ubumba lungasho yini, ngenze kanje, kanje, niyabo, qhabo. UNkulunkulu uzoveza obala zonke zezingxenye zakhe ezingehlukaniseki. Futhi ngakho uzokwenza esinye isitsha esingahlonipheki, ngesinye esihloniphekile, ukukhombisa lezo kusobala. Manje, kodwa uyazibuza, uyabo, akekho ongamtshela ukuthi akenzini. Futhi usenza sehluke. Siyatshelwa ngisho eBhayibhelini ukuthi izinkanyezi zihlukile enye kwenye, enye inkanyezi iyehluka kwenye. Niyazi, kunomehluko ezulwini, ezingelosini izidalwa eziyizingelosi, kunezingelosi, kunamakherubi, kunamaserafi, nomehluko wazo lapho. Futhi sonke sehlukile. Futhi uNkulunkulu unezintaba ezinkulu, kunamathafa, izinkangala, utshani, ukwadule, amanzi, niyabo, uhlukile, uNkulunkulu wezinhlobonhlobo. Futhi bukana abantu bakhe lapha kulokhu kusa, abanye bethu bamhlophe, abanye bamnyama, abanye bansundu, abanye baphuzi, abanye babovu, niyabo, ngabantu bakhe, uNkulunkulu wezinhlobonhlobo. Futhi ngakho ngicabanga ukuthi unento efanayo phakathi kwabafundisi bakhe. Manje asikhalebise amakhanda ethu umzuzu zwane nje, senzele umkhuleko. Futhi ngingahle ngisho lokhu manje ngaphambi kokuba sifunde izwi. Ngiyazi ukuthi uma ngithi kwelula kancane nje, futhi nifanele nisukume bese niphuma, ngizoqonda. Niyabo, ngizoqonda ngokuphelele. Manje asikhuleke. Futhi sisakhuleka namakhanda ethu ekhotheme ebheke ngasothulini lapho uNkulunkulu asithatha khona. Ngabe ukhona umunye lapha ongathanda ukukhunjula emkhulekweni? Phakamisa isandla sakho nje, yena wazi kahle ukuthi yini esenhlizweni yakho phansi kwaleso sandla.
Dear Heavenly Father, we are
Baba wasezulwini othandekayo, sisondela kuwe ngezizotha namakhanda ethu ephendukele othulini lapho sithathe khona. Bese kuthi ke emiqondweni yethu siyacabanga ukuthi watshela u-Abrahama ngokunye ubusuku wayengazibala izihlabathi ezaziphezu kwezingu zolwandle na? Waseke umtshela ukuba abuke ngasezinkanyezini futhi wayengazibala na? Kusobala kwakungena kwenzeka. Futhi wamtshela ukuthi inzalo yakhe ayinakubaleka futhi njengezihlabathi ogwini lolwandle nasezinkanyezini ezikhanyisa amazulu. Manje imiqondo yethu, umcabango wethu, imicabango yethu, emiqondweni yethu, njalo njengoba sikhothemisa amakhanda ethu ngasesihlabathini lapho esivela khona, khona ke izinhliziyo zethu zibheka ngasezulwini lapho esiya khona. Kusukela esihlabathini kuya ezinkanyezini, ngokuba yinzalo ka-Abrahama, sifile kuKristu, siyinzalo ka-Abrahama nezindlalifa kanye naye ngokwesethembiso. Futhi size lapha kulokhu kusa ukuba sizohlanganyelanga sekudleni okuningi kwemvelo kokuphila esikuthathile ukususa lokho endleleni. futhi manje singaba nokufisa wena ukuba usipho kwaleyo mane yasezulwini lokho kudla okungasinika amandla ekuphileni ukukithi njengoba igazi lethwala lokhu kudla manje ukukuqinisa ukwenza izicubu eziningi ukusakha siqinele usuku kwangathi singemukele kukaKristu ukuze angene emimoyeni yethu kulokhu kusa ngezwi futhi asiqinisele ihora esiphila kulo. Isizathu imini siyadlula namathunzi okuhlwa aseyehla ukukhanya kwakusihla kulapha futhi masinya silalelele amasamaniso kuba kuthiwe wozani phezulu futhi sifuna kulungela ngalelo hora ngakho sisize baba. Futhi akukho umuntu ofanele ukuvula incwadi noma aqaqe izimpawu kuyo kodwa iwundlu elahlatshwa kusukela ekusekelweni kwezwe iyafika lathatha incwadi laseliqaqa izimpawu. Oh wundlu likaNkulunkulu woza kulokhu kusa usivulele incwadi bese sivumela sibuke phakathi nawe Nkosi futhi sibone ukuthi sifanele senzeni ukuba sibe ngabalungelele lihora. Busiza wonke amabandla, busiza imihlangano ezayo ngamunye wayo nomhlangano wethu omncane ukuba sijoyinane nayo ezayo. Futhi uma sesisuka lapha namhlanje kwangathi singakwazi ukusho njengalabo ababevela eAmawuse izinhliziyo zethu ube zingavuthi yini phakathi kwethu lapha ekhuluma kithi endleleni na siphe khona baba sicela egameni likaJesu amen. Manje kinini nizothanda ukuphenya ngokwetshelekile nithanda ukufunda emva komfundisi uma ezofunda ukuthola nje ukuthi kukuphi lapho ekhuluma khona uma ninamabhayibheli enu futhi nizophenya kuMathewu ongcwele isahluko sesine. Futhi manje ngizokunikeza indikimba yami ngaphambi nje kokuba ngikhulume kulapho nje ngifuna ukukufundisa njenge futhi ngikukhulume lapho siyambisana nalokhu ngikunike isihloko ngandlela thize angazi ngani ngikwetha isihloko lokhu isikhathi sokuvuna. Futhi sizothatha ukufundwa kombhalo ukwesekela lomcabango phezu kwawo ukudonsa lapha ingcikithi yendikimba sizofunda uMathewu ongcwele isahluko sesine ingxenye yaso. Lokhu kusezilingweni zikaJesu emva kokuba wayesegcwalise ngomoya ongcwele waholela ehlane. Manje ngenkathi uJesu eholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguDevil futhi esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane wagcina walamba. Futhi kwafika umlingi kuye wathi uma indodana kaNkulunkulu yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa.
But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread."
Kepha wapendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu."
And the devil taking him up into the holy city and set him upon a pinnacle.
Kona uDevil emthathile wamyisa emzini ongcwele wamisa phezulu esiqongweni sethempeli. Wayesethi kuye, uma indodana kaNkulunkulu ziphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingolosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. UJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. Futhi uDevil wabuye emthathile wa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nezinkazimulo yayo. Futhi wathi kuye, konke lokhu ngiza kukunika khona uma uzoziwisa phansi ukhuleke kimi. UJesu wathi kuye, suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Ngifuna ukweseka kancanyana nje evesini lesine futhi. Kepha wabendula wathi kuye, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.
Now for a subject I would like to take that.
Manje okwendaba ngingathanda ukuthatha lokho onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Manje kubambeni lokho emcabangweni sisakhuluma. uJesu wake wathi kuJohane ongcwele wesithupha amashumi amane nesishiyagalombili, ngikholwa ukuthi kunjalo njengoba ngikubhale phansi kulokhu kusa, ngiyisinkwa sokuphila. Lokhu kwakusemkhosini wePasika ngenkathi amaJuda ayedla isinkwa sawo ikhosha emgidini wesikhumbuzo semana eyehla ihlane, futhi ayephuza emthonjeni lapho umele idwala elalisehlane, futhi ayenesikhathi esikhulu. Lo Jesu wamemeza ngqo maphakathi wayesethi, ngiyisinkwa sokuphila, oyihlo badla imana ehlane isikhathi esiminyaka engamashumi amane futhi bonke bafile, kodwa ngileso sinkwa esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Uma umuntu edla sona akayikufa. Futhi okwedwala wathi, ngilelo dwala elalisehlane, ngilelo dwala oyihla abaphuza kulo. Kanjani? Bathi ungumuntu ongakevi eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala, futhi uthi ubone u-Abrahama na? Manje siyazi ukuthi unodeveli futhi uyahlanya. Futhi uJesu wathi, engakabebikho u-Abrahama ngikhona. Yabo? Ngikhona. Kwakuyinsika yomlilo eyayisesihlahleni eyakhuluma kuMose. Futhi uma uzolungisa lokho kukhiphe emabizweni akho nezabizwana, hhayi ukuthi ngangikhona, ngiyoba khona, ngikhona yinkathi yamanje, sonke isikhathi. Sicabanga ngalokhu, lowo nguye oshoyo uqobo lwakhe manje ukuthi ngileso sinkwa sokuphila. Manje wayengaba kanjani lo muntu yisinkwa sokuphila na? Lokho okusimangazayo. Umzimba wami uyisinkwa, washo. Futhi manje wayengaba kanjani lo muntu yisinkwa na? Lokho kuthi kuxaka, kodwa ungadidwa yikho. Abantu bangesikhathi sakhe badidwa yikho. Babengazi ukuthi kwakungenzeka kanjani ukuba lo muntu empeleni abe yisinkwa qobo lwakhe. Futhi kuJohane ongcwele wokuqala kunikwa thina ngalendlela ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi. uLizwi waye kuNkulunkulu. uLizwi waye nguNkulunkulu. uLizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Ngakho izwi laba yisinkwa, izwi nesinkwa lapha kuzofanele kufane, ngoba uJesu uyizwi futhi uyisinkwa. Manje wayengaba kanjani isinkwa nezwi na, konke uku bekungadidana emqondweni wenyama? Kodwa siyethemba kulokhu kusa ukuthi akukho miqondo yenyama phakathi kwethu, ukuthi kukhona umqondo wokomoya phakathi kwethu, ukuthi besingaqonda ukuthi ubaba uzama kufinyelelisani kithi lapha. Lokhu lamazi ayadidana, kodwa ngesikhathi esifanayo ayiqiniso langokombhalo. Niyabo? Manje lo muntu wayengaba kanjani isikwa na? Yilokho abakusho, yilokho ngiyakholwa. UJosephus abaningi benu bosomlando njengoba bengikutadisha. Manje ngibhala ibhuku uhlaziya kwami ezahlukweni ezine zokuqala zesambulo. Ngithemba ukuba nalo masinye nje lizoba ibhuku elibanzi. Ngizoba ke sengiba nencwajana echazayo yonyaka webandla ngamunye. Futhi bengitadisha umlando webandla ngibekuthi ukuba semqondweni wami. Ngikholwa ukuthi kwakunguJosephus omunye wababhali basekuqaleni impela owasho ukuthi lo Jesu waseNazaretha owayehamba ephilisa abagulayo wathi abafundi bakhe bamumba futhi badla umzimba wakhe. Niyabo? Babethethe isidlo futhi babecabanga ukuthi bamba umzimba wakhe futhi babedla umzimba wakhe. Kungukuthi siyasidla isidlo noma sithatha isidlo esimweni sesifanekiselo somzimba wakhe, ngoba wayeyizwi. Manje niyabo, lokhu kuyadidana futhi isikhathi esifanayo kunemibhalo. Futhi uJesu wathi wonke umbhalo nga ugcwaliseka. Niyabo? Manje sifuna kuba njalo sinqume imiqondo yethu kunoma yini ephambene nalowo mbhalo. Ningakwenzi neze neze noma yinini, nishiye lowo mbhalo nganoma yini. Kungabibikho nelilodwa izwi lawo, hlalani ngqo nalowo mbhalo. Manje uNkulunkulu uzofanele ahlulele abantu ngolunye usuku, futhi uma ezohlulela abantu ngebandla kuyoba yilona liphi ibandla na? Bathi ibandla elikatolika. Awu, manje ke yiliphi lona ibandla elikatolika? ngatatulukanani yabo ngoba asekwahlukaneni kwelinge nelinge kabi kakhulu kwedlula lokho ayikho nathi yabo ayehlukwa elilodwa onke ayazindlela ezehlukene azo iRoma nelomthetho nelomjuda ne oh eziningi izizwana zawo futhi ngempela hlangana ngemiqala ngakho yilona liphi lalawo mabandla amakatolika na uma ekwenza ngebandla lamaprotestane liphi lona ibandla lamaprotestane na ngalinye liyehluka kwelinye kodwa uzokuhlulela izwe futhi uzofanele abe nomunye umgomo okwehlulela ngawo izwe kungenjalo ubeyoba ngongenabulungiswa ukuba asiyekelele sihambe manje futhi siphile le mpilo ngaphandle komgomo okuba sehlulele ngawo ubani obengaba ngoqinisileyo na kuphi lapho obungasho khona ukuthi yiliphi ebeliqinisile na kuzofanele kube nomgomo futhi washo ebhebheni lakhe ukuthi uyodlulela izwe ngoJesu Kristu futhi siyafunda lapho ukuthi uJesu uyizwe kumaHebheru 13:8 wathi nguyena izolo namuhla naphakade ngakho-ke uyokwahlulela ibandla ngesimo sokuziphatha kwawo ngakuKristu oyizwe akusiko sodwa umuntu akuphila ngaso kepha ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu hhayi aphuma emlonyeni omuntu hhayi aphuma ekholiji hhayi aphuma ebandleni kodwa aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu ufanele aphile ngalelo futhi lelo kuphela hhayi kumusha komuntu kodwa izwi likaNkulunkulu uqobo awu wena uthi kunebutha lapha uma likhona uNkulunkulu unomthwalo walo waliletha kimi niyabo yilokhu engifanele ngikuthathe khona lapha yilokho akushilo manje uma lolu kuluhlobo oludidayo futhi mayelana nokuthi umuntu eyisinkwa futhi eba yizwi asihambe manje futhi sihlolisise lokhu asithole isizathu imibhalo yonke iqinisile futhi ingeke yaze yephula yonke imibhalo izogcwaliseka akule ndaba yokuthi kubonakala kuxake kanjani lokho kuyohlala njalo kugcwaliseka ukuba ke ukuba umfowethu Williams noma abanye babazalwane lapha umkhulu kakhokho wethu bobabili babengavuka enkundleni kulokhu kusa futhi uthi awu bakhombise i-television na futhi mhlambe omunye waprofetha emva kulokho osukwini lwabo futhi wathi kuyokuba khona isikhathi lapho ongezwa khona iphimbo emhlabeni jikelele abeyothi awu myekeleni bandla umfo omdala ulahlekelwe ingqondo futhi kuyoba khona isikhathi ukuba umbala uyodabula ngqo emoyeni kulapha khona manje futhi bayophendula inkinobho encane futhi emhlabeni jikeleleni yobona abantu benyakaza nezinto esibukweni iscreening ngqo awu bebeyothi umfo omdala bandla niyabo kodwa manje sinakho kuyo lendlu kulokhu kusa futhi ngifuna ukunilethela unembeza walokho ngaphambi kokuba sisondele phambili kwalowo uNkulunkulu ukulendlu umqalisi walelizwi ulapha ngakho akunendaba ukuthi ugqoke kanjani noma zingalini ophila kulo empilweni noma hlobolini lekhaya owakhe kulo noma hlobolini lemoto olishayelayo noma imfundo engakanani onayo uNkulunkulu ubuka enhlizweni yakho futhi ubuka enhlizweni yami futhi sehlulela ngokusuka enhlizweni yethu hayi ngisho namazwi ethu inhliziyo yethu iyasehlulela umlomo ukhuluma kusuka enhlizweni uma kungenjalo ngokuzenzisa manje kulendlu manje kuza izidalwa ezingabantu izimo zezidalwa ezingabantu zidlula lapha zivela emhlabeni wonke jikelele amaphimbo ecula kukulendlu khona manje kodwa niyabo ninani ngqungela kuphela emizweni yenu kuya ephesentini elithize lokubona kodwa manje ungathatha ingilazi noma ishubhi kumbe noma ngabe yini ekwi-television bese uyayivula nangesethi engehlukanisa lokho kulawo magagasi omoya asemkhathini wesibhakabhaka omoya osemkhathini wesibhakabhaka futhi wehlukanise lokho ukukuguqulele emgudwini bese kuqosha labo bantu omunye use-Australia eningizimu Afrika noma kuphi endiya kumbe noma kungaba kuphi ungama lapha esibukweni screen futhi ubone ngisho nombala wezingubo abanazo umbala wezihlahla nawo wonke umnyakazo abawenzayo vele uthi nje qhwaba ku television ubone ukuthi lokho kunjalo yini manje ke kufanele kube ndawo ndawo kufihliwe emehlweni ethu leyo nto efanayo yedlula lapha manje yedlula lapha ngenkathi uAbrahama ezwa uNkulunkulu ethi beka phezulu ngasezintakezini kwakulapha ngenkathi uElija ehlala entabeni kameli kwakulapha ngenkathi uAdami wayelapha kodwa manje nje basanda kukuthola futhi kanjalo uNkulunkulu lapha nezingelozi futhi ngolunye usuku kuyoba yikho ngempela nje njengethelevishini kumbe noma yini enye injalo ngoba umoya uyosilethe kulokho kuphila okungafiki khona ke siyoqonda ngakho ke sikhuluma kusuka ezwini lakhe manje ukuthi sizozama uNkulunkulu uNkulunkulu umdali omkhulu asizame ukukhuluma ngesimo sevele simcaphule emveleni kuqala ukubuyisela ezwini manje imvelo ihamba nezi nje ngoba uNkulunkulu ngumdali wemvelo uma ubona indlela imvelo esebenza ngayo ithola ukuthi kungaleyo ndlela ukuthi lelo iBhayibheli lami lokuqala kwakungukuthola ukuthi imvelo kanjani ngathola uNkulunkulu emvelweni Nokwalo ngumkhiqizo wemvelo isinkwa kwenziwa isinkwa ngawo esondla umzimba wemvelo imvelo iphethe izimfihlo eziningi si naleso isikhathi sami sokuqala sokuthola uNkulunkulu kwakungukubhekisiza imvelo ngibonile ukuthi kwafanele kube khona into ethize futhi manje anginemfundo ngakho ke ngikhuluma kuningi iningi ngemvelo futhi angizami ukwesekela kungazi kodwa ngizama ukuthi awudingi ngisho ukuba ube nemfundo ukwazi uNkulunkulu uJohane umbhaphathizi umandulelo kaKristu ngenkathi ephuma ehlane siyafundiswa ukuthi wayehlane eneminyaka eyisishiyagalolunye futhi wahlala lapho ngoba umsebenzi wakhe wawusemqoka uyise wayengumpristi futhi kulowo muqo othize wobupristi noma ihlelo uyise wathi manje Johane uyazi wena uzokwethula uMesiya uyazi ukuthi umfowethu usibanibani lapha wenza nje uMesiya ngokuphelele Ngakho uJohane wathi ngeke asuke kulokho wayezingenela ehlane abe yedwa ngoba kufanele kube nguNkulunkulu okhethayo futhi akusiko ukukhetha komuntu nhlobo ukuthi kwakuzoba ngubani uMesiya Ngakho wahamba ongena lapho esemdala cishe ngeminyaka eshiyagalolunye ubudala futhi niyaqaphela ngenkathi ephuma bese namashumi amathathu ubudala izintshumele zakhe yayingesiyo njengekasi yazi wezenkolo akasebenzisanga amazwi amakhulu akhukumele kodwa konke kwakusevelweni washo kulawo madoda ebandla angalolo suku wathi nina nzalo yezinyoka Iloko ayekubona ehlane izinyoka wayezizonde izinyoka zazinguphoyizeni emazingeni azo zazinophoyizeni wokufa futhi wamemezela lokhu phezu kwebandla langalolo suku nina sigejane sezinyoka ezinophoyizeni ubani umixayiso ukuba nibalekele ulaka oluzayo na Ningaqali ukuba lithi singaba lokhu futhi singabe enhlangano yabafundisi base Roma noma singosi banibani noma singabe Methodist iBaptist iPresbyterian kumbe noma ngabe ikuyini ningaqali ukuba lithi nina lokho ngoba ngiyenitshela uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa manje niyabo kanti futhi izembe lokho ayekusebenzisa ihlane liyobekwa empandeni yomuthi futhi yonke imithi engathela isithelo sihle iyakunqunywa uthi iphonsa emlilweni niyabo wayenga ugawuli umuthi owuthele isithelo ngoba wayephila ngesithelo somuthi kodwa umuthi owungathela isithelo ubungathatha nje wonke umbhalo uphefumulele kakhulu kuze kuthi yonke into phakathi lapho yenele ngakuJesu Kristu niyabo yonke imithi engathela isithelo sihle yanqunywa futhi iphonswe emlilweni kanjalo njalo niyabo wasebenzisa umlezo wakhe endaweni yemvelo futhi sifuna ukubhekana nalokho manje ngokuthi Sithole ukuthi wathi ngisinkwa futhi umuntu yakuphila ngawo onke amazwi futhi mina ngiyizwe niyabo ngakho sifuna ukubuyela emvelweni ngiyaqaphela izikhanye eziningi ngidingeka ngenze lokho futhi imvelo ihamba esilinganisweni esifanayo thatha isikhathi ubhekisise zonke iziyoni zihlangana zisuke bese ziphumela endle bese ziyokudla bhekisisa zonke izinkomo uma zelukile zihlakazekile phandle endle zidla faka udobo lwakho inhlanzi yodla kodwa uma lezo zinkomo lezo zinyoni zikukubala emithini nalezo zinkomo zingene ekhoneni ungavele nje nawe ukhuphule udobo lwakho zingeke zidle ngoba imvelo ihamba esilinganiseni esifanayo ngaso sonke isikhathi futhi kanjalo nezwi likaNkulunkulu lihamba ngokuqhubekayo uNkulunkulu njalo wenza yonke into ayenzayo ngesilinganiso esifanayo wanquma ekuqaleni ngenkathi umuntu elahla inhlanganyelo yakhe naye wayezomsindisa ngegazi elichithekile longena kuqala futhi akakaze ayiguqule indlela yakhe yokwenza sizamile ukubafundisela kuyo sibahlelele kuyo futhi sibaqoqele kuyo sibashayele kuyo noma sibamemezele kuyo isalokhu ifane igazi elichithekile kuphela lilapho uNkulunkulu ehlangana khona nokholwayo akusikho singeke senze umkhandlo wamabandla omhlaba owodwa nawo wonke umuntu ahlangane akusoze kusebenza akuzange kusebenza akusoze yingaleyo ndlela engiphambene ngayo naleyo nqubo uNkulunkulu unenqubo ngikuzwile kushiwo namhlanje onke amabandla ahlangana ndawonye kuzoba ngumkhandlo wamabandla omhlaba noJesu wakhulekela lokho ukuba sonke sibe munye awu manje yabo lokho ngokunomqondo wenyama ngaphandle kokwazi umoya uJesu wathi ukuze babe munye baba njengoba wena nami simunye hayi ukuba indoda ethize ibe phezu into ethize akusoze kwasebenza ihlelo lodwa lifune kwengamela linye nenye indoda phezu kwenye kodwa ukuba nibe munye noNkulunkulu njengoKristu noNkulunkulu waye munye yilokho ke umkhuleko lokho waye yizwi futhi uJesu wakhulekela ukuba sibe yizwi simbonakalisa lowo ngumkhuleko wakhe ukuba uphendule niyabona ukuthi uSathane ukwenza kube amathize thize kanjani emqondweni wenyama na kodwa lowo kwakungesiyo umkhuleko kaJesu nhlobo ukuba sonke sihlangane ndawonye ukuthi sonke sibe lesivumo khona sithize kanjalo njalo njalo uma bekwenza baqhela kude noNkulunkulu ufuna sibe munye noNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyizwe umuntu ungamunye enhlizweni yakhe kufanele kube yilokho kuba munye noNkulunkulu uNkulunkulu azi lokho lokhu zonke lezi zinto zasebenza kanje manje simthola kanjalo uNkulunkulu ngesinye isikhathi ngokubuka emvelweni izikhathi zonyaka zihamba zizungeza kufakazisa uNkulunkulu yilapho engakuthola khona kuqala ukuthi kukhona kanjani ukuphila okumilayo entasahlobo uphila ukuphila kwakho kuveza imbewu kufe bese kuya emhlabathini ubuye kuvukeni nje kulokhu kuzungeza besingachitha amahora kukho kodwa manje ukuthi lokho kwehluke kanjani kokufana umfowethu izithunywa senkolo lapha eNdiya ngithola abaningi lapha ya nasemhlabeni jikelele bakholele kuphindeni uzalo ukuthi ibona ukuthi uyafa lapha njengomuntu bese uyabuya usenjengenyoni noma isilwane niyabo lokho akukhulumi nemvelo imbele ikhuluma ukuthi lembewe efanayo yashona emhlabathini imbewe efanayo yamila futhi niyabo uJesu ofanayo owehlayo unguJesu ofanayo obuyayo haleluya Lelo mzimba uma uwela emhlabathini awuyikubuya usuyimali noma enyini uyobuya ungowesilisa noma isifazane Siyakubona emvelweni ukuthi yenza kanjani izofanele endlule ebusika obuningi obubandayo futhi ibole kanjalo njalo kodwa ukuphila kuyalondolozwa uma kukhona ukuphila kuyo kodwa uma lapho uma leyo mbewu ingakhumanga isoze yavuka futhi ingeke yavuka akukho lutho kuyo ukuba luyivuse futhi uma nje singaba ngumkhristu ngegama nje kunamabandla amabili ezweni ibandla lemvelo ibandla lokomoya onke abizwa ngamaKristu kodwa ibandla lemvelo lingeke la lenza ukuvuka kwalo manje emkhandlini omhlaba umkhandli wamabandla kodwa umkhristu uvukela ukuhlangabezana noKristu ngoba ngumlobokazi uyohlangabezana naye umnomehluko kuwo imvelo ibamba lezi zimfihlo ngithi futhi singazibona njengoba sizibhekisisa futhi siyabona ukuthi ubuKristu bukhuluma iqiniso lokufa ukumbelwa nokuvuka uma ke kugwalisa kwasekolo esaziyo ukuthi sonke siphila ngaso futhi siyazi ukuthi kukhona kuphela indlela iyodwa esingake size siphile ngayo kungokuthatha into efile siyifaka emzimbeni wethu ngephile ngenye indlela umuntu ophila ngokusamfihlo kuphela wahlangana nami kungekudala wathi Voti Branham benginokukwethemba kuningi iningi ngaze ngakuzwa uthi udla ubhekene namaqanda ekudleni kwasekuseni niyabo futhi wathi Anga kwenza kanjani umuntu omesaba uNkulunkulu kuba adle into enjalo na? Yebo ngathi awu yini engalungile ngakho na? Zonke izinto azihlambulukile kodwa kungeniswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko. IBhayibheli lathi uma ungumfundisi olungileyo kaJesu Kristu uya kukhumbuza umfoweni ngalezi zinto. Yebo zonke izinto ziyakhunjulwa akukho okufanele ukwaliwe uma kwemukelwa ngokubonga uTimotheo wokuqala wesithathu manje siyatshela ukuthi lokho kuyiqiniso ngakho ngathi kungenani ngathi awu wena uthi ngeke ukuthi udle ukuthi izokufile nawe na oh qha wona umzane ngathi uma niphila impeleni nizofanele niphila ngento efile uma nidla isinkwa ukolo wafa uma nidla uhlaza lwafa noma ngabe yini yena yena ngisho nasobisini niphuze igciwane ibacteria ninakho ningaphila kuphela ngento efile bese kuthi-ke uma kwadike kakufe into ethize ukuze sikwazi ukuphila ngokomzimba kwadike kakhulu kangakanani ukuba into ethize ife ukuze sikwazi ukuphila phakathi kuthatha ukufa ukukwenza isinkwa ngokuthi uJesu wathi ngiyisinkwa futhi kukhola isinkwa sikakolo futhi wayengesilo lolo hlobo lesinkwa ngakho kufanele kube nezinhlobo ezimbili zezimpilo ezondliwa yisinkwa bekungasiholela kulokho kungabe khona akasiso wayengesiwo ukolo futhi wayengesilo izwi wayeyinyama ngakho kufanele kube khona izinhlobo ezimbili zokuphila siyazi ukuthi ukolo uyafa ukuze siphile ngokomzimba njengoba ngishilo uJesu izisinkwa wafa ukuze siphile phakathi wayeyizisinkwa manje eqaphelani kugcineni lokho engqondweni manje ukufakazisa amazwi kaJesu ukuthi ayiqiniso siyabona kulokhu evelweni ukuthi kuhamba kanjani manje asiyembhalweni ukuthola futhi sisekele embhalweni size sifikelele endikimbeni yethu enkulu ensimini uNkulunkulu wanika umndeni wakhe wokuqala izwi likaNkulunkulu ukuba uphile ngawo onke amazwi alo umndeni wokuqala wabeka phezulu lapha emhlabeni wanika ukuphila okuphakade inqobo nje uma babehlala nezwi likaNkulunkulu lelo kwakuyicebo lakhe nginguNkulunkulu uthi angiguquki lelo kuseyilo icebo lakhe akusile neze icebo lakhe lesivumo kholo noma inhlangano noma imigomo eyenziwe ngumuntu umuntu ayakuphila ngayo kepha ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu manje kubuyela kuGenesis okungukuqala ukuthi Genesis kusho ukuqala sithola ukuthi uNkulunkulu wanika umndeni wakhe ukuphila okuphakade inqobo nje uma babehlala kulelizwi futhi bephila ngalelizwi kodwa ngenkathi beligqashula uxhumano kukodwa nje ketangweni lezithembiso ukufa kwabashaya okwakuyisithembiso naso yiketango uleka phezu kwesihogo ngalo futhi yileyo nto kuphela yokuthwale kwedlulise uma okhola yeba ngumzazisi futhi aphile ngezwe elilodwa eliphambene nalelizwi unqamula inhlanganyelo yakhe noNkulunkulu ukuxhumana kukodwa kwephuka futhi kubulani ukukhola kwenu kulelizwi kunjengeketango iketango lisekuqineni kwalokwedlula konke kuxhumanele ebuthakathakeni balo obedlula bonke kunjalo liqine okwedlula konke ukuthi ngoba yilokho kuphela eliyokubamba futhi uma kukhona ukuthize ezwini okuthithayo kuwo ilethize oyizwe ehlukile kodwa bathi wena na oh lokho kwakungokwabapostoli nalezo zinto yayingeyezinsuku ezedlulayo ngenkathi ubhala uthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade ningakuvumeli lokho kube ngubuthakathaka kuqiniseni futhi nikubambe futhi nisongele impilo yenu kukho ngoba yileyo nto kuphela eniyoyithatha iniweze emalangabini ezihogo kunjalo nxale iketango liqashulwa no-Adamu no-Eva umndeni wokuqala manje akhumulani abephulanga umusho abayiphulanga amazwi amathathu yizwe elilodwa Umuntu uyalenga phezulu kwezihogo ngawo onke amazwi. Onke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu. Lapho isiphelo saphakade somuntu sinqukela khona. Ngani uyalenga ngalelo ketango? Noma uyalenga ngesivumo khona, noma uma kunesivumo khona esixutshwe eketangweni, yilapho ukuxunywa okubuthakathaka kukhona. Futhi awusekho. Yilapho ukuxunywa kubuthakathaka kwakukhona noAdam noEva. Lokho kuxunywa kubuthakathaka impela. Wathi uNkulunkulu, kodwa impela uNkulunkulu ukushilo. Futhi uma uNkulunkulu akusho, uNkulunkulu wayeqonde khona impela. Kanti futhi uyaligcina izwi lakhe ngokuthi mhlani wudla niyafa ngalowo muhla. Ngomuhla elifaka ngawo kini noma yini enye ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu elimsulwa emphefulweni, yilowo muhla enehlukanisa ngawo noNkulunkulu. Manje lokhu kugcine ngempela, kodwa nje lalelizisani. Manje qaphelani. Izwi elilodwa, izwi elilodwa lokuqala leBhayibheli, uNkulunkulu washo ukuthi izwi elilodwa lehlukanisa umuntu neketango lalo lokuphila kuphakade. Lokho kunje kuthatha umuntu bese umlengisa ngezinyawo zakhe, kunezinyawo zakhe ezulwini bese umsika abe nguhafu kabili, wephule uzwani noma ngabe ulenga kuphi. Ulenga ngayo impela ingxenye esekugcineni phansi futhi. Uqashula lelo ketango noma aphi awusekho. Manje kubekeni emqondweni lokho. Khumbulani iBhayibheli lathi ngomlomo wofakazi abathathu onke amazwi mawaqiniswe. Sizongena kulokho emzuzwini embalwa ekulingweni okuthathi kukaJesu. Izilingo ezintathu zabefundisi namhlanje. Lapho benza khona ukuwa izilingo ezintathu zebandla. Nalapho enza khona ukuwa kwawo. Izilingo ezintathu zenhlangano lapho yenza khona ukuwa kwayo. Nezilingo ezintathu kubantu ngamunye. Nalapho benza khona ukuwa kwabo. Manje konke kuhamba ngakuthathu njengokulungisiswa kungcweliswa umbhabhathizo kwamoya ongcwele uyise indodana umoya ongcwele yonke into epheleliswa kokuthathu. Manje qaphelani, uNkulunkulu ekuqaleni yona impela into yokuqala nqa ayinika abantwana bakhe ukuba baphile ngayo kwakuyizwi lakhe. Manje sithola ukuthi lelo yiqiniso. Bese kuthi-ke maphakathi neBhayibheli siza uJesu efika futhi esho ukuthi umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu. Bese kuthi-ke esambulweni amashumi amabili nambili ishumi nesishiyagalombili uJesu qobo lwakhe ekhuluma futhi wathi, ngiyafakaza ngalezi zinto. Uma umuntu eyonezela izwi elilodwa kuleli, noma asuze izwi elilodwa lale ncwadi, isabelo sakhe siya kususa encwadeni yokuphila. Manje niyabo, akusiko ukuphila kwethu kahle. Lokho nje kuyinto ehambisana nakho. Akusiko kwethembeka kwebandla lethu. Lokho kuhambisana nakho. Kodwa into enkulu ngukuthi ubuhlala nalelozi. Ningali lutho olunye kodwa lelozi. Hlalani nalo, uyilelozi. Manje sifuna ukubhekisisa manje yini umehluko kulesi sinkwa sokudaliweyo ukuphila ngaso na. Manje ukolo uyisinkwa sokuphila. Uma ungesilo uhlambi olubhastelwe luyo zimbele futhi luyophuma futhi lufanele lube uhlamvu oluvuthiwe oluhle. Izinhlamvu eziphehliwe aziyukuvuka. Sonke siyakwazi lokho. Umfowethu uSetman ehlezi lapha, umlimi kakolo waseKhanada, uyazi ukuthi awuzifaki izinhlamvu eziphehliwe emhlabathini ukuba ulindele ukudla kulo, ngoba iphungawona noma igciwane ibacteria eliyikho ohlambini liludla liluqede lidla ukuphila kulo kuqala. Benazi yini ukuthi zona impela izibungu eziyobhubhisa eziyodla umzimba wakho ziwuqede sikuyo khona manje na? UJobe wathi, noma isibungu sesikhumba sami zibhubhisa lo mzimba, bakufake ebhokisini lomngcwabo bese belivala ngci kungangeni moya, kulokhu kuyizibungu esikuwe siyokudla sikuqede. Uthola impuphu inoflawa nezinto bese uthi ukukubeka isikhashana uthola isilwanyakazana kukho uvale ngci. Kuyini na leso silwanyakazana? Siphakathi lapho kwasekuqaleni nje, silapho ukuqala nje.
This grain must be a
Manje loluhlavu lufanele lube uhlavu olude lufanele lungabi naphutha ekwehlulekeni kanjalo njalo kulo lufanele lube uhlavu uqobo ungeke lobe uhlavu olupasteliwe uhlavu ngoba uma luqhuma ubuye ulutshalo nokolo wakho usuphelile ngoba uhlavu olupasteliwe ngeke lumile futhi ngeke lwamila futhi ukhipha ukuphila kulo uma ulupastela futhi lokho kwenzeka emabadleni apasteliwe ezweni futhi yika lesi sizathu ukuthi imvuselelo ungayike efikayo futhi ningeke naba neke imvuselelo emva kwayo zonke zinhlangano ezake zahlelwa ifela khona labo futhi ayiphinde ivuke ngoba ihlela izwe lingene ezinqubweni zayo ngakho-ke ayizange ivuke akukho mlando oke ukhombise ukuthi noma yiliphi ibandla elake lahlela lake lavuka futhi lafela lapho ngani na nalipastelisa ningabeka ibhishophi phezu kwalo nakube ngumoya ongcwele ohlala phezu kwalo niyabo umoya ongcwele wathukuyelelwa ukugcina ukukhula nezinto kungaphandle hhayi okucatshangwa ngumbhishophi noma ababoni noma okunjalo kuthathe umoya ongcwele ukugcina lelo bandla esimeni salo wayilolozwi eliphelele njengoba sizobona u-adami wayenokukhetha kwakhe izwi futhi aphile noma alikholwe ngokungesikho izwi elilodwa futhi afe sinokukhetha okufanayo ngokuba sifanele uma unkulunkulu abeka u-adami ezwini nezwi kuphela bese-ke esibeka isivumweni kholo kumbe noma yiluphi uhlobo lwesivumo kholo khona-ke unkulunkulu ungongalungile ekwahluleleni kwakhe akubufanele ubungcwele bakhe nabukhosi bakhe kodwa kubufanele ubukhosi bakhe ukubona ukuthi ubeka wonke umuntu esisekelweni esifanayo futhi ungunkulunkulu futhi akaguquki unkulunkulu akwenza kuqala wenza into efanayo kuze kube phakade akaluguquli neze uhlelo lwakhe into kuphela ulwenza lukhulu kodwa akaluguquli neze into efanayo iyaqhubeka manje u-adami wayenokukhetha futhi uma abambelela ezwini waphila uma engabambelelanga ezwini wafa futhi sinento efanayo sihlala nezwi siyaphila uma uyakuphila ngawo onke amazwi kodwa uma singaphili siyafa sifa ngokomoya oh sisangawubanga umsindo impela sikhahlele macala onke futhi simpongoloze futhi siqhubeke kodwa lokho akusikho lokho akusikho kuphila lokho akusikho kuphila ngiyisithunywa senkolo ngibe zwile abahedeni bekhahlela macala onke futhi bempongoloza ngaphezu kokuba besingapongoloza futhi bezisho ukuthi bazi onkulunkulu nezinto ezinjalo abaphili bafile besaphila ibhayibheli lasho njalo manje sithela ukuthi lokhu ukukhetha kunikwa thina kodwa waxekise ezwini elilodwa likasathane wayesefa futhi ukuba ukuqala okungukuthi unkulunkulu emseni wakhe nesihawu wayedlula zonke izinhlupheko esizenzile konke lokhu kufa kuningi kwezingane ezincane nayo yonke into nezimpi nezangaphakathi nokubethelwa kuningi nezinto esibe nazo ukuba wayekwedlulile ubukhosi bakhe bezwi lakhe babumvumele ukuba kwedlule wayeyoba ngongenakulunga ukuba akakwedlulanga ngaleyo nkathi ngiyakutshela na angeke akwedlula akakwedluliselanga neze u-adamu kwasekuqaleni nje futhi angekwedlulisele wena noma mina kwasekuqaleni nje sifanele sifike kuleyo nto izwi kuphela onke amazwi omuntu awabe ngambanga nawami abe yiqiniso washo manje sibheke nje ukuthi sukulune esiphila kulo isikhathi sokuvuna kwasekuthi-ke unkulunkulu emva kokuba u-adamu esewile wavivinywa ngezwi futhi wawa unkulunkulu waqhubeka kokudaliweyo kwakhe ukuzama ukuthola umuntu owayezophila ngawo onke amazwi manje bukani wazama ukuthela umuntu okungukuthi aphile izwi lonyaka wakhe manje niyabo unkulunkulu wasabalalisa izwi lakhe ngoba wayekwazi ukukwenza unguye ungongenasiphelo futhi usezindaweni zonke owazi konke ngakho-ke wazi izinto zonke angebe khona ndawo zonke ngokuba ngowazi konke azi izinto zonke khona-ke angaba khona ndawo zonke ngoba yileyo ndlela asimisela ngayo ngaphambili ngokwazi phambili hayi ngoba wayefisa ukuthi lo muntu ufanele asindiswe nalona lakhe kodwa wayazi ukuthi ubani owayezolahlwa nokuthi ubani owayezosindiswa niyabo ngakho ke ngokwazi ngaphambili kwakhe angamisela ngaphambili futhi wenza yonke into isebenze kazulwini yakhe lokho izingxenye zakhe ezikahlwaniseke ezikwenzayo ziveza ubala inkazimulo yakhe esinye isitsha esihloniphekile nesinye esikahloniphekile kwalo ngunkulunkulu osenzayo akuyi ngothandayo noma ogijimayo kodwa unkulunkulu obonakalisa izihawu niyabo akekho ngeza kimi kwasho ujesu uma ubaba wami engamdonzi nakho konke lokho ubaba inkathi edlule ngiphe khona kuyakuza kimi ezwini bangeza kanjani ngaphandle uma babe bonke baziwe phakade ukuba beze na abaningi abamamukelayo ubaba amandla ukuba babe ngamadodana kankulunkulu niyabo ngoba amagama abo ayesencwadini ufikela ukuzohlenga lowo owayesencwadini esambulweni siyathola ngenkathi izimpawulo uvulwa kwakukhona encwadi nalowo ohlezi esihlalweni sobukhosi unkulunkulu wayenayo esandleni sakhe sokunene futhi kwakungekho lutho kungekho muntu ezulwini noma emhlabeni kumbe nomaphi owayefanele ukuze athathe incwadi noma ngisho ukuba abuke kuyo ujohane wakhala izinyembezi ngokukhulu ngoba yonke incwadi yokuhlengwa yayilapho emhlanganweni ngoba ubusuku nomfowethu omncane nodadewethu beAssembly of God baculalela ukuculo angazi noma uJohane wangibona yini ngenkathi ebona zonke izizwe zibuthene ngabe wangibona na impela wakubona uma igama lakho lalikuleyo ncwadi futhi ngenkathi igama likaJohane lalikuyo nalo futhi wakhala izinyembezi ngoba kwakungekho muntu owayengayi tinda kwase kuthi ke elinye lamalunga amadala liyafika laselithi ungakhali izinyembezi Johane ngokuba ingonyama yesizwe saka Jude inqobile lo Johane wayekalaza kuba thole ingonyama futhi okuphuma emva kwamakhethini kuze iwundu iwundu elalikade lihlatshiwe selokhu kwaba phambi kokusekela kwezwe wayesebona iwundu elinegazi liphuma futhi liyeza laseliyithatha encwane esandleni sokunene sakhe laselibiza yonke into eyayikuleyo ncwadi incwadi ephelelisiwe yokuhlekwa futhi yiyo le incwadi yawuhlenga wahlenga konke kwakuleyo ncwadi hhayi kungaphandle kwencwadi noma yini eyayinesiqalo yinesiphelo kodwa uma ninokuphila okuphakade anizange niqale futhi ningeke naphela ngoba ningamadodana namadodakazi kankulunkulu izingxenye ezingahlukaniseki zemicabango yakhe nezwi lakhe aninakuphela kokuphila uma igama lenu likuleyo ncwadi iwundi lifikela kuzoyihlenga akusiye wonke lowo zisho ukuthi bangamakristu akusiye wonke lowo zama ukuphila kahle nokuba ngcwele kodwa labo amagama abo alotshwa lapho wahlenga lokho futhi lokho kodwa abamagama abo ayesencwadini manje sithola ukuthi usathane wabangela ukuba u-adami awe ngalelozi elilodwa futhi unkulunkulu uqhubekile manje okwakhe okudaliweyo ukuzama ukuthola umuntu oyedwa oyophila ngawo onke amazwi umuntu wakhe wokuqala wehluleka nalo muntu oyophila isikhathi sakhe unyaka wakhe ayephila kuwo manje niyabo kuneminyaka ehlukile unkulunkulu ayiprofetha ekuqaleni okwakuzokwenzeka kusukela phansi yingalesi sizathu ayekwazi ukusho kuphela ekuqaleni yingoba wayazi izinto zonke wenza zonke izinto ngojesu kristu neyakhe nenjabulo yakhe uqobo qabelelisani manje ningakugeji lokhu ukuba ke umose wayefike letha umlayezo kanowa na wawungeke usebenze wawungeke qhabo ukuba ke ujesu wayefike letha umlayezo kamose na wawungeke usebenze uma ke sifika sizama ukuletha umlayezo we-Methodist, umlayezo we-Baptist, noma umlayezo we-Pentecostal na, ubungeke usebenze. Babe kahle, fakazisa lokho emzuzwini ngezwi. Babe kahle onyakeni wabo, lowo nyaka usekho. Sifanele sitshele ukuthi ubhalo uthini ngowanamhlanje, lolu suku, lokho umuntu afanele aphile ngakho konyaka wakhe. Wazama ukuthola umuntu owayezoliphila lonke izwi. Into yokuqala ayenzayo wazama unowa. Unowa wahluleka kuye. Wathakwa wehluleka. UMose lo bizobtika omkhulu odlula konke onamandla kaNkulunkulu. Wamzama futhi wehluleka. Wazikhazimulisa yena futhi akabuyelanga kuyongela ezweni elithenjisiwe. Sekufika uDavide ke ukuthi wayezobonisa wakhe owakhe. Isikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane kuDavide futhi wayezokhombisa ukuthi umbuso wakhe wawuyini futhi uNkulunkulu wafunga ngoDavide wayezovusa avuse indodana yakhe ukuba ihlale esihlaleni sakhe sobukhosi. NoDavide wayeyindoda eyiqhawe ngempela kwaze kwathi wayengumuntu ongowenhliziyo kaNkulunkulu uqobo. Futhi uDavide wayenza kahle, washaya yonke amaFilisti futhi wadiza amaltare futhi wahlala nezwi futhi ekugcineni owesifazane omuhle wamketula futhi wephula umnyalo walahlekelwa yizwi waphinga. Niyabo, umuntu ongewenhliziyo yakhe uqobo. Niyabo, noma kunjalo uDavide wahluleka kuye, uMose wahluleka kuye, bonke abanye babo behluleka kuye, kodwa zonke izimpilo zabo zazingukuboniswa nje kwalowo wayezokuza. Encwadini yesambulo, njengoba ngibhala engindoda ehumushayo noma ehlela ukubhala nokukhulunywa kolimi, ukubhala nokukhuluma kwami ulimi kuphansi kakhulu, inesifundiso esikhulu esikahle ukuba sihlele ukubhala nokukhulunywa kwayo, sifake amabizo nezabizwana kahle ndawonye, okungukuthi angazi ukuthi iwona muphi umehluko phakathi kwebizo nesabuzwana, kodwa yona iyazi futhi ikubeka konke. Ngiyazi into kuphela engiyaziyo uNkulunkulu nginika khona futhi ngikubhala phansi. Ngiyabo, futhi bona bafanele bakubeke kanjalo ukuze kuthi uma iyongena ezikoleni nezinto bayazi ukuthi ingafundwa kakhulu ngendlela yabo yokuqonda. Bese kuthi ke umbhali wathi kimi, ukukhulunywa nokubhala kolimi, indoda ehlela ukubhala nokukhulunywa kwayo yathi kimi, yathi kodwa kodwa Branham, siyathola kuyake lebandla lasePegamu ukuthi uJesu washo lapha, unqobayo ngiyakumnika inkanyezi yokuza. Ngimnike inkanyezi yokuza na? Yathi manje angayitshela kanjani inkanyezi yokusa, kanti uJesu washo qobo lakhe ukuthi kuyinkanyezi yokusa na? Niyabo, zonke lezo zimbewu zika-Abrahama zibonisa ngokukhanya ngezinkanyezi, zihlukile enye kwenye futhi siyokwehluka omunye komunye. NoJesu uyileyo nkanyezi yokusa ekhanya kwedlula zonke zazo, kodwa siyamthola esambulweni sokuqala nezinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe. Uyakuhumusha lokho futhi wathi lezi zinkanyezi eziyisikhombisa zizingelozi eziyisikhombisa emabandleni ayisikhombisa noma iminyaka yebandla eyisikhombisa uzayo. Wayesathi ke bekungenzeka kanjani ke uma benenkanyezi yokusa na? Ngathi izinkanyezi ezazisesandleni sakhe kuphela zaziyizinkanyezi ezingukubonisa kukhanya okuvela enkanyezini yokuza. Niyabo, ngokuba isithunywa salelo suku sasinezwi futhi uyizi wayenengxenye nje yalolo suku, nabantu asilungele ukusuka ezinqubweni zezwe nezinto zezwe bese behamba naye, ubone ukubonisa kokukhanya kwenkanyezi yokuza ngesithunywa salo nyaka, njengoba enza ngoNoa nangoMose kanjalo njalo, njengoba abonisa kukhanya kwethestamente elidala ekugcineni bonke bafinyelela koyedwa, futhi kuyokwenza kanjalo kuphelele kweminyaka yebandla, konke kuyofika kubuyela kuJesu ukuthi uyizwe. Thina njengabaKristu sibonisa kuphela yena, inyanga ibonisa kuphela ilanga uma lingekho, nokholwayo ubonisa kuphela indodana kaNkulunkulu uma indodana kaNkulunkulu ingekho. Ngokukhanya kweBhayibheli imibhalo kuqinisekiswe ezimpilweni zethu, izwi elilenza kukhanya ebumnyameni lingamakhandlela libekwe phezu kwegquma lelo kusile ilanga. Yikhandlela, ikhandlela lithatha nje indawo yelanga likhombisa nje ubungako bethize bokukhanya. Singabantwana bakaNkulunkulu, singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu kuphela ngomoya nengxenye yena wayenakho ngaphandle kwengxenye. Thina sizinkanyezi ekhanyayo sonke ndawonye seze kukhanya ezweni, kodwa yena uyindodana yonke ebonisa ukukhanya kuzo zonke izinkanyezi. Haleluya! Ngiyamkholwa. Nkulunkulu siza kungakholwa kwami. Ekugcineni lona phelele wafika manje wafika kuba alingwe macala onke njengoba sinjalo nje iBhayibheli lathi walingwa walinga njengoNoah walinga njengoMose walinga njengabo bonke abanye babo ukuba besinesikhathi ukuba sikuhlaziye lokho futhi sinikhombise kodwa sinazo ngoba angifuni ukuthatha esiningi kakhulu sasikhathi senu kodwa ukukuhlaziya futhi nginikhombise walingwa ngendlela efanayo uSathane akaliguquli neze isu lakhe ahambisa ngalo njalo noNkulunkulu akaliguquli uguqule iminyaka nje kodwa lokho uSathane wangena emuva labo emndenini wokuqala kaNkulunkulu emhlabeni nakho umfowethu dadewethu ningehluleki ukuthola lokho uSathane wawuthola kanjani umndeni wokuqala na wayengena kuwubhidliza noma ngayiphi eke indlela kodwa ukuthola lelozi libhidlizwe ngokuba babeqiniswe emva kwalelozi uma nje wayengathola isikale sisodwa wathela kanjalo-ke onke amabandla kuye yonke iminyaka wathela bonke abakholwayo uvele nje adonsa akhiphe leso sikhala awungi ngikholwa ukuthi iBhayibheli liqinisile kodwa angikukhona lokho o wayeya lapho-ke kubi kakhulu kodwa waya lapho wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu manje ngokusondele minyanisani lokhu manje manje yena ekugcineni lona owayezothi wafika futhi walingwa impela nje njengabo bonke abanye babo walingwa manje qaphelani ukuthi kwethusa kanjani ukuthi uSathane wenza konke kuhlasela kwakhe kuyafana nje njalo manje wazama ukumnika isikwa semvelo njengoba nje enza uEva uma uzodla lokhu uthathe lokhu noma enye into ethize unayo futhi yilokho akwenzayo kuzo zonke izinhlangano yilokho akwenzayo kuwo wonke umuntu ngamunye uzama ukuninika izinto zemvelo eningazibuka futhi kuyanisusa awu bukani leli bandla elikhulukazi ngani banezigidi eziningi kakhulu kulo ibandla lethu liyibandla elikhulu kunawo wonke edolobheni awu elethu linemeya iza ebandleni lethu niyakubona konke lokho umelusi wethu une nezigu zedd ld phd lokho awu lokho awu ubophezelekile kuba yindoda ehlaliphile umpristi uyoyitatheliwa ngafika ngapha bese ezemboza noma nini ngeziqu zakhe unamabhuku angamashumi ayisithupha kweve afanele awazi kanzima kakhulu nje njengoba wazi iBhayibheli ukuba athole isiqu sakhe ukuba abe ngumpristi ngakho ungazami ukuqhathanisa izimfundo lokho kufana nezwe nje lihlala njalo lizama ukuqhathanisa ningaqhathanisi nezinto zezwe ningaqhathanisi namabandla qhathanisani neBhayibheli kasikwenzayo namhlanje yileyo indaba ngathi mabandla amapentekostiyali yileyo indaba ngosiculanga bane bakithi nokucula kweningi kanjalo njalo njengoba sinawo sizama ukuziphathisa kwe-Hollywood i-Hollywood iyabekezela ivangeli liyakhazimula kunenqoba yomehluko phakathi kokubekezelane ukukhazimulane yabo Hollywood iyabekezela ngezingubo zokugqoka noriki norikeja nemiguquko kodwa uNkulunkulu ngokuzithoba ukukhazimula ngokuthobeka kokholwayo akule ndaba ukuthi akazi lutho kanjani ukukhazimula ngokuthobeka hhayi ukukhazimula e-Hollywood qaphelani wazama isu lakhe elidala ahambisa ngalo kujesu into efanayo ayenza kumose into efanayo ayenza kubo bonke abake babo walizama uyolizama kuwe ukuba athole ukuba wemukele into ethize enkulukazi ebukeka ibengezela ungikhumbuza ngenkathi ngangivame ukuzingela amakuni amagalashu ngangizitholela ubaba wami wayesebenzisa ugwayi angazi noma nonke nake nasazi esinye salezo zilengiso ezindala ezazivame ukuba sekusontekeni kogwayi ngangizithatha ngizitholele ugodo bese ngibhoboza imbobo kulo ngokuzungeza ufudlala ngqo lapho ikuni la ikade igijima khona bese-ke ngibhoboza imbobo phakathi lapho bese nginamathelisa lesi silengiso sogwayi lapho bese-ke ngizibethele izipikili ngenze ingoxe kanje nekuni njalo ifune into ebengezelayo futhi ngakho uma kuphuma inyanga bese igijima ngapho yayibuka emuva lapho ifuqele isandla sayo phakathi lapho ukuba iyithole futhi ngeke isayidedele ifana namanye amalungu ebandla ngisho noma selazi ukuthi libanjiwe lingeke liyidedele uma ngenza bazongikhipha ehlanganweni lokho nje ngukufa kwalo yilokho kuphela kulungile caphelani liba ngibambelela lapho kuyo ngeke litethele manje usathana wazama isu lakhe elifanayo ahambisa ngalo kuJesu ayelizama kuba bonke abanye babo wazama ukumenza adle into ethize ngaphandle kwezisinkwa elithenjisiwe isizathu uJesu wathi kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso niyabo wazama ukumenza ukubalalele yena nakuba kwakubukeka kukuhlana kwakubukeka sengathi wayengazondla yena uqobo futhi wayengakwenza une ungaziphatha noma ngayiphi indlela ofuna ngayo futhi ungalithatha noma uliyeke noma yikupho okufunayo manje ukuba leyo kuni yayinomuzwa ngokwenele ukuba nje ivale isandla sayo ngemuva yayingasikhipha futhi kodwa ingeke kwenze izibamba yona lapho nje futhi leyo ndlela enqoba amaKristu ngegama nje elenza ngayo futhi awafuni ukuza lutho ngalo awafuni ukuza futhi yalizwe awafuni lutho ngalo qhubeka futhi ubambelele kukho ke uyabo uyothola ukuthi kwenzekani manje aqaphelani bazama ukumenza adle into ethize ngaphandle kwesika sokuphila wonke umuntu afanele ukuphila ngaso kodwa uJesu wahlala nezwi likayise oh akamshayanga uEva ngaleyo nkathi akazange ashaye uMose akazange ashaye noma yimuphi wabo bonke washa lowo owayezobonisa kuye wonke amazwi yabo yena yingaleso sizathu wayeyizwi Kwalo Jesu wahlala nezi wayala imfundiso yakhe yesekholiji lesayense yezenkolo yebo mnumzane ukukhanya kwakho kusha isehlakalo sakhe esinye futhi akazange usifuqele kuJesu njengoba sifuqele kuEva ukumkhombisa oh impela uNkulunkulu oh impela uNkulunkulu bezoba kuloko kuba besingahlangana ndawonye bese senza wonke umkhandlo wamabandla omhlaba impela uNkulunkulu ubengaba kuwe ufuna ubuye futhi ufuna ukuzalwana naye uqobo hayi nezwe ubuzalane naye uqobo ukukhonza kuye uqobo wafela lokho ke ukuze nikwazi ukumkhonza njengasemhleni uma engena ukuthola manje sithola ukuthi wehluleke uJesu wabuyela kuye ngqo no isho kanje inkosi manje uma ibona ukuthi okholwayo bezisana okholwayo uzanga lemikhakha efanayo manje ngamunye wenu uma ibona lona ukuthi uzohlala neBhayibheli Ya ngiyanikhole iBhayibheli ngizokujoyina sivumo kholo nento phandle lawo ngizohlala neBhayibheli futhi njengasemihleni uma engakuthola ukuba ukholwe ukuba uphile iqiniso langempela nokuthi ukhole izwi ngifuna niqaphele ukuthi wenzeni kuJesu kwesibili uma engena ukuthola uthi ngizokujoyina sivumo kholo ngizokukwenza ngingazalo ngikhululekile ngizohlala nalo ngizokwenza lokho noma ukunye yabo Joyina ibandla futhi wozo joyina ngeke into ethize angeke kuthola ukuba wenze lokho khona ke uyokwenza enye into ethize kuwe oh mfowethu ubhekisisa lokho uma engakwenzi khona ke uyokuthumela ukuba ucezukele ecollege lakhe uqobo ukuba ufundise ngosiyazi bezenkolo bakhe uqobo niyabo labo usathene ngumumusha oh izinsuku zezimangaliso selendlulo lokho abantu ezantsi lapho nginabo awu leso yisikhetshane saba kholwa ngokuphambene nokukholwa kuyikho bona abanjalo niyabo uyokuthumela lapho oh ngakho uthi awulinde kancane mfowethu Branham umsuzu manje ya ake silinde umsuzu nje niyabo wena uthi manje awusafanele ukukwenza na asifanele ukukwenza na qhabo mnumzane qhabo mnumzane kodwa uJesu wathi nxa yena umoya weqiniso zafika niyabo uyoletha lezi zinto ngizifundisile enkumbulweni yenu izwi kanti futhi uyonibonisa kuzayo nanto ibandla langempela eligcwaliswe ngomoya manje lihlala nezwi libonise izwi uNkulunkulu emhlabeni niyabo akadingi noma yimuphi usiyazi wezenkolo ngoba izwi lakhe alihunyushwa ngumuntu ngokwakhe humusha izwi lakhe uqobo ngokuliqinisekisa futhi elifakazisa liyiqiniso ngenkathi ibandla lebathethisti litshela ukuthi naningemamukela umoya ongcwele njengoba beza ngosuku lwePentecoste ngabe nakuneka na impela qa nakhubeka ngqo futhi nathola umoya ongcwele noma kanjani yabo ubangela i ngangixoxa ngomuthi athi emunye nomfundisi oyibaptist ngobunye busuku ngase ngimtshela ukuthi kwakuyihlelo lamagama asetshenziswa endabeni kuphela futhi ngakho sifika sitshela ukuthi wathi omunye umfundisi omncane lapho ovele ecollege wathi phela mnumzane Branham uzama ukwenza abantu bakhole inkolo yabapostoli ngathi impela okuyiyona yona kuphela ekhona wayesathi mnumzane waya kusiphi isikole na ngathi emadolweni ami mfowethu hayi uku yabo yilabo engathola khona hayi isayensi yezenkolo kole emadolweni ngathi yilabo engamthola khona wayesethi mnumzane Branham umpabathize kamoya ongcwele njengoba bawuthola ngosuku lwepentekoste uzama ukusho ukuthi lo unamhlanje na ngathi ibhayibheli lasho mnumzane ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade ngathi lo kwakunguJesu Kristu ofika ngosuku lwepentekoste oh ya qhabo nguye lowo kusayisikashana ngiyokhuleka kubaba uyonithumela umunye umduduzi ongumoya ongcwele isikashana izwe lingabe lisangibona mina ngeke liphinde nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleliswweni ukuphela kwezwe ngathi ya yilowo ofika ngosuku lwepentekoste yebo mnumzane wafika waphila kubo qaphelani esimeni somuntu kamoya ongcwele uJesu Kristu kumuntu kamoya ongcwele njengoba sibuqonde ubuNkulunkulu manje qaphelani usathane akayidinganga isayense yakhe yezenkolo isayense yezenkolo nale ndoda yathi kimi yathi mnumzane Branham yathi ngizokunika ukuthi uqonde ngivela esikoleni esithize futhi siyaqaqeshwa ngathi ngiyaluza uhlelo lwakho sonke isikhathi niyabo yathi siyaqaqeshwa lapho yathi umbabathizo wabo kamoya ongcwele wawungabafundi kuphela ngathi iBhayibheli lathi kwakukhona ikhulu namashumi amabili ekameleni eliphezulu ngase ngithi manje ubala uqinisile wena noma yizwi na ngase ngithi kwase kuthi ke futhi ngenkathi uFilipi ehla wayeseshumayela kumaSamariya futhi wawabhaphathiza egameni likaJesu Kristu kodwa umoya ongcwele wayengakehleli kubo ngoba uPetru wayenezihluthulelo ngakho wathumela enhla eJerusalema wayesetshela uPetru ozayo wehla wayesebeka izandla phezu kwabo futhi umoya ongcwele wahlela kubo iBhayibheli lathi umoya ongcwele ngathi manje ke uPetru enombono enezihluthulelo wenyukela endlini kaKoneliyu izenzo zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye futhi kwathi esekhuluma lawo mazi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi futhi beprofeta beduza uNkulunkulu wayesathi ke uPetru singala namazi ukuba labo bangabhaphathizwa lokhu bembukele umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni na wayesebayala ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu siyathola iminyaka engamashumi amathathu kamuva uPawulu edabula amazwe angasehla aseefeso uthola abanye abantu abangamabhaptist owaye nemvuselelo enkulu izinto ezinkulu zaziqhubeka bayamemeza bedumisa inkosi uPawulu wavakasha kulo ibandla lapho cishe abantu abangamashumi amabili babethamele lapho uAquila noPriscilla wayethamele umhlangano lapho uApollo isazimthetho esiphendukile efakazisa ngeBhayibheli ukuthi uJesu wayenguKristu futhi babenokuthokoza okukhulu nomhlangano omkhulu uPawulu edlula wafika edlula emva kokuba inkosi yamkhulula etilongweni ngokukhipha umoya odeveli waphuma kumbhuli sekuthi ke uyenyukela udabula ngapho esemsebenzini wenkosi wayeseya ukuyoza umhlangano wayesathi lo muntu ungumuntu omkhulu kulungile kodwa wathi nimamukele umoya ongcwele lokhu nakholwayo na wayesekhola ukuthi umamukela ngenkathi ukholiwe kodwa wathi nimamukele umoya ongcwele lokhu nakholwayo na wathi asazi nakuba kukhona umoya ongcwele wathi pho wena babhaphathizwa kukuphi na kwakuyilowo umbuzo wathi sibhaphathiziwe indoda efanayo eyabhaphathiza uJesu uJohane sibhaphathizwe ngombhaphathizo kaJohane niyabo wathi uJohane wabhaphathizela kuphela kukho kuphenduka hayi kukho ukuthethelelwa kwezona uJohane ngoba iwundlu lalingakabulawa wathi uJohane wabhaphathizela kukho kuphenduka lokhu nifanele nikholwe nguye owayezofika kuJesu Kristu futhi bathi ukuzwa lokhu baba bathize egameni lika Jesu Kristu futhi uPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo nomoya ongcwele wafika phezu kwabo bese ke beprofetha futhi bakhuluma ngezilimi iminyaka engamashumi amathathu kamuva ngase ngithi ngaphandle kwalokho uyalikhola iphepha na ngathi impela ngathi uPetru ngosuku lwePentecost ekwathi kuzwakale wonke lo mdumo futhi bonke bamemeza futhi bedumisa uNkulunkulu bathi madoda abazalane singenza njani ukuba sisindiswe na uPetru wathi phendukani yilowo nalowo futhi libhabhathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele ukuba izithembiso ngeseni nesabantwana benu nesabo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza kodlula amazulu nomhlaba kodwa lelozwi alisoze lehluleka inamaPentecost aninakanga i-Methodist, i-Baptist noma i-Presbyterian nanazi ukuthi lokho kwakungokwazo zonke izizukulwane futhi nafuzula kukho impela manje ningami nje ukufuzula khona lapho qhubekani nje nifuzile niyabo yilapho ama-Methodist enza khona iphutha lawo ukufuzulela ekungcweliseni kodwa ase-ema iluthela lafuzulela ekulungisisweni lase liyama niyabo bese ke liyakuhlela lifa lapho lokho ngokuphela kwalo yilokho kuphela kwalo bhekisani manje njengoba sijawa ukuqeda nxa umoya weqiniso usufika uyonifundisa konke noma yini enginifundise khona oh hey ngithwala yonke inkumbulo kini engikusho kini nginilethela yonke inkumbulo futhi uyalibonisa okuzayo uyoqinisekisa wonke amazwi eqiniswa izwi ngezibonakaliso zilandela konke kwethembisa uNkulunkulu akwethembisa ephephelini uma nizothethela zonke izivumukholo nayo yonke into futhi nibambelele ezwini uNkulunkulu ubophezelekile ukunakekela izwi lakhe futhi ngakho ngenkathi benza lokhu izwi liziqinisekisa lona uqobo akadingi omunye umuntu ukuba athi awu izinsuku zezimangaliselwe dlule ubale umuntu ukuba angitshele ukuthi izinsuku zezimangaliselwe dlule lapho engake ngaba yimpumputhe na haleluya ngake ngalala lapho dokotela banginika imizuzu yomthetho ukuba ngiphile futhi ngiyaphila namhlanje bangangitshela kanjani noma yikuphi kwehluka na ngake ngaba yilunga lebandla elisivivi manje sengigcwaliswe ngomoya ongcwele uNkulunkulu akadingi muhumushi umoya qawa lwakhe oyizwi elihumusha ukuthi liyiqinise uma umuntu eyoba nesibindi sokuma athi qekelele futhi alithathe ungumuhumushi wakhe yena mzame kange futhi utshone ukuthi lokho akunjalo yini ungakunaka ushiwo ngomunye umuntu yenza lokho uNkulunkulu athi kwenze awu wena uthi ngenza lokhu awu uthiwani ngokunye onke amazwi na izwi elilodwa liqabula iketango lapho amabandla ehluleka khona njalo khona impela kulelo ketango balihlela bese behlanganisa into endawonye bese benza ihlelo elikhulu lamadoda ahlangana ndawonye ubaba ongcwele usibani bani nodokotela umbishop usibani bani futhi yini into yokuqalana nayo na nakho lapho khona ufela khona lapho sizokufakazisa ngevelo nangezwi uma inkosi ithanda emzuzwini embalwa kulungile ulethe kukhumbuleni uqinisekisa wonke amazwi futhi siphila ngalo haleluya siphila ngalo umuntu yakuphila ngawo onke amazwi aqinisekisiwe uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ziyakubalandela abakholwayo libambe uNkulunkulu yaliqinisekisa ukuthi liqiniso lapho amakholeji nosiyazi bezenkolo bephefumulelo ngusathane bathi ngeke walethemba lelo lingelabapostoli usukuswele dlule yikho into enjalo nokho kwakuqondiswe kubapostoli kuphela ukufakazisa ivangeli ngaleyo nkathi sibafundile abantu namhlanje babenokufunda okungcono ngaleyo nkathi kunoma sinakho manje ngitshele noma yiliphi ibandla elingakhuphuka nalokho leyo sayindrini ngenkathi okhokho bokhokho bokhokho okhokho babo babefanele babe ngabapristu emva kwabo izwi elilodwa eligwegwile kulokho kulowo mbhalo ogoqwayo noma ngani babeyobakhade ngamatshe ngakho babefanele bahlale kahle impela kodwa bakhethwa ukubona umnyombo ngempela wezwi ngenkathi lifike ukuphila Ingakho balathwa futhi babizwa ngezisebenzi zikaSathane. Yabo, lokho kulibonisa izwi likaNkulunkulu. Uma isitshudeni sasekolleji sikutshela umoya ongcwele kasuye wanamhlanje, nalezi zinto zonke, lezo zinto zokuphilisa ngokukaNkulunkulu ngokolunye usuku. Yabo, akusikho ukubolisa kuvela uNkulunkulu, kungukubolisa kuvela esivumweni khona, kungukubolisa kuvela efundisweni engaphandle kweBhayibheli. AmaHebheru 13:8 uyele zolo namuhla naphakathi uJohane ngcwele 14:12 wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo uyakuyenza. Manje uzolikhipha kanjani lelozi lapho? Uzoyenezela kanjani into ethize endaweni yalo na? Ukashula iketango lokuphila. Umuntu uphila ngesikwa sode, isikwa phakade uphila ngalezo zinkwa. Ngokomzimba uphila ngalezi zinkwa. Nazo izinkwa ezimbili. Umoya ongcwele. Umoya ongcwele ukuwe uthi amen kuwo onke amazwi kaNkulunkulu. Uma lowo kungumoya ongcwele, manje kukhona engifuna ukulibuza khona. Manje lena ingxenye encwebayo. Umama wayebamse ukunginika ukhasta oyela ngenkathi ngisengumfanyana futhi angeke ngalimele ephunga lezinto. Namanje niyabo sakhula simpovu nomama wayibilise izikhumba zenyama bese eyazithaya sizithola ezantsi ekudade omdala ogama lingukudwini owaye nebhikawozi ezantsi lapho futhi wayebhaka amahemu inyama engulubo nezinto bese eyakuchaya lokho sasikuthola ukudla bese sithatha lowo grizi nezinto bese senze isinkwa sethombila. Futhi sasinokudla kokuhlupheka. Akumangalisi sasinokungondleki nokunye nokunye ukuhlupheka. Kodwa umama ngaleyo nkathi njalo ngomgqibeko ebusuku sasingaluthola uhlobo olukahle lokudla. Ngakho wayesenza ukuba sonke sithathe elikhulu ithamo lika castor oil. Futhi ngangibamba ekhala lami nje futhi ngimemeze ngathi mama lokho kungigulisa kabi. Wathi uma kungakugulisi akukusizi kalutho. Ngakho mhlawumbe lokho kuzosebenza ngalendlela. Manje kanjani? Ngizonibuza into ethize. Angakwenza kanjani owesilisa noma isifazane ozisho ukuthi ugcwaliswe ngomoya ongcwele oyizi kunjalo na? Futhi ungaba kanjani inyama yalowo moya ongcwele okwenze ingxenye yakhe ukubonisa ivangeli lonyaka wakho futhi uphike izwi aliloba na? Ngikhathala ukuthi ulunge kanjani ngani nginganiyisa eAfrika uma malawu lapho futhi nginikhombise impilo umKristu angeka ithinda. Ngisho uma bengabanje kuphikeni uma umunye wabesifazane ngaphambi kokubashade intombi izofanele ihlolwe uqala ubuntombi bayo. Uma itholakala inecala izofanele isho ukuthi yipi le ndoda eyakwenza futhi bobabili babulawa kange kange. Ukuba ke lokho bekungenzeke United States, ubani obengangcwaba zonke lezi zidumbu niyabo? Ngakho nakho lapho okhona uyabo? Futhi bangama heading niyasibona isimo sokuzimisela niyabo? Ngakho ungeke wakuhlola ngalokho. Umfowethu oyindiya lapha angalitshela manje abakaMohammed mhlawumbe baphila impilo engcono kakhulu kunomasiko esicabanga ngayo. Kodwa kuyini na? Yizwi elinikeza ukuhlola. Labo bafarisi wayethobe njengokuphindwe kabili njengoJesu wayehamba idabule yamabandla abo futhi ebaphosa bhandle futhi ebashaya ebakhipha nayo yonke into kanjalo. Lelo mpristi omdala onokumesaba uNkulunkulu niyazi ngani owaye ukuba benginomhlangano ngimelene naye ulokhu kusa bengizothi ubani oza kuwe ngenkathi wawugula okukhulekelayo na? Lo mpristi omdala omesabayo uNkulunkulu, ubani oboleka ubaba leyo mali ngenkathi ukudla kwakhe kwasemasimini kwehluleka na? Lo mpristi omdala omesabayo uNkulunkulu, ubani okunikele kuNkulunkulu ube yimpilo yokukhonza na? Lo mpristi omdala omesabayo uNkulunkulu, kwakungubani ngenkathi osejele ofikayo futhi ekuvakashele na? Lo mpristi omdala omesabayo uNkulunkulu. Futhi leli mbukeli selisha elithiwa uJesu wenza na? Wabiza umelusi wakho ngenyoka. Niyabo? Niyabo? Awungazi izithelo kungezwe akusithela sodwa umuntu ayekuphila ngazo kodwa ngamazwi onke aphuma emlekeni kaNkulunkulu. futhi wayelolozwi bayehluleka nje ukulibona lokho ayefanele ukukwenza babengakuboni ngoba babengacotshelwa ukukubona wathi ningeze kimi bukani la majula ndini amehlo awo ayephuphuthekile impela wakwenza wawaphuphuthekisa qobo lwakhe cabangani ukuthi bekuyoba njani ukuphuphuthekiswa niyafanele nimbonge uNkulunkulu ngalokho okubona eninakho embhalweni manje qaphelani manje yena wayeyilizwe manje emva kwalokhu wahlolwa ukuhlola kukaJesu manje sedlula kulokhu niyabo akulibonisa izwi uma noma ubani ethi awu lelo kwakungele omunye unyaka ngoba iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade bengakwenza kanjani umoya ongcwele kuwe ukuba ugcwaliswe ngomoya ongcwele na manje ngingani limaza yini kancanyana na ulungile na phakamisani izandla zenu ngeke ningihlanyele na uma nikwenza nifanele ningakwenza kanjani nina besifazane nezinele eziphunguliwe ningitshele ukuthi nigcwaliswe ngomoya ongcwele na izwi elilodwa oh ngakhuluma ngezilimi lokho akwenzi mehluko ngizibonile izinyanga labathakathi zikhuluma ngezilimi zihumusha zimemeza emoyeni zisine emoyeni wena ndoda ungazibiza kanjani ngenhloko yethu bese uyekela umngako gqoke izigidi futhi eqhubeka ngendlela yiyo uzibize ngamakristu na ningakwenza kanjani nina belusukuba nize libhekane noNkulunkulu nento njalo ngaphandle kokusukuma futhi nikubhishela na ningeke nabenze abakwenze kodwa nitshela ukushumela kanjalo ningeke nabasekholiji sikale side kakhulu noma neqembu niyofanele nithole ubambiswano oluvela kwenye indawo sizongena kukho emzuzwaneni nje inkosi ivuma niyabo kodwa nako lapho enikhona ninga angiqondile ukunilimaza ngiyanithanda yingalesi sizathu ukuba ubuntanta wehla ngomfula futhi ngabona ukuthi ubuyominza bengiyobanga umfo ombana ukuba ngithi awu ube ngumuntu okahle sithandwa ungcono ubexwayise kunjalo batshele njengoba ngasho ngobuye ubusuku uma ngingumkhristu ngifanele ngizibandakanye nazo sonke izimilo zebhayibheli ngafanele ngime noNowa futhi ngishumayele naye ngezinsuku futhi ngixwayise abantu kunjalo ngafanele ngime entabeni kameli ngingede noElijah ngafanele ngime eCalvary futhi ngibetshele kimi uqobo nemicabango yami uqobo naye kodwa manje ke futhi ngavuka naye ngephasika nginqobile phezu kwezinto zonke konke kwenyama kobumnyama bezwe ngavuka ngaba ngaphezu kwakho kuye qaphelani akulibonisi ke izwi qhabo akuniqinisekisi manje kodwa uma nikholwa izwi uNkulunkulu uzoliqinisekisa qobo lwakhe njengoba enza lapha kuJesu izwi sinkwa njalo sichazwa ukondliwa ngazo futhi akusinkwa umuntu aza kuphila ngazo njengalesi sinkwa sodwa kodwa ngamazwi onke ngakho lelelo izwi sinkwa ugcineli lokho engqondweni lesi yilesi sinkwa ibandla yonke iminyaka ebelondliwa ngazo ngekuyimane efihliweyo yomnqobi nje kuphela isambulo sasho njalo manje anginazo isikhathi sokuhlaziya yonke le nto ngoba mhlawumbe ngineminye imizuzu engamashumi amathathu kodwa bukani ngenkathi engcwele ngenkathi imana engcwele yenze ezulwini okwakungumfanekiso kamoya ongcwele nizovuma kulokho uNkulunkulu watshela uMose ukuba aphume futhi athathe iyomere elingcwele yona bese eyibeka engcwele-ngcweleni yezingcwele isizathu uma babengayibekanga engcwele-ngcweleni yezingcwele iyakhunta kunjalo na izibuku zazingena kuyo manje wathi kodwa ibeke engcwele-ngcweleni yezingcwele kuleyo mere ukuthi zonke izizwe ezivelayo emva kwalobo buPristi uma umuntu ezoya kubeni ngumPristu ukukhonzisa ngezwi into yokuqala afanele ayenze emva kokuba esegcotshiwe ngokungena futhi athathe okugcwele isandla kwaleyo mane yasekuqaleni bese eyidla lokho kwakungukumela lokho ukukhanya esandleni sakhe onyakelwe ibandla omusha ibonisa kukhanya kwakhe imana futhi ngumuntu kuphela onqoba ngokuphelele umuntu ngempela ohlala phansi bese etshinga eceleni konke kuye ngaphandle kwezwi nezwi liyileyo mana wowe nguJesu umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlekeleni kaNkulunkulu. Leyo yimane efihliweyo yomnqobi. Oh, lokho kwakubekwe phezulu ngakunye ngakunye, ubuphrisi ngabunye bukulandela. Izikole zesayensi yezenkolo kudala ishintshanise le nto ebuzisiwe ngokudlanyana okusasijiki. Lokho kunjalo impela, yebo mnumzane. Njengoba kwenza u-Esawu manje, u-Esawu ngomthetho wokulunga waye yindoda engcono kunoJakobe, kodwa wayengenazo izinhlonipho ebuzibulweni bakhe okwakuyizwi. Bangakwaziyo lokho? Buzibulo okwakuyizwi isithembisa indoda endala na? Kodwa waye yindoda elungileyo, indoda eziphethe kahle, njengomKristu ngegama nje namhlanje, indoda elungileyo. Akabanga manga kanjonjalo. Wayelungile kuyise, wenze zonke lezi zinto, kodwa niyabo ubuzibulo bakhe. Wathi wayengenandaba nalokho. Kwenza mehluko muni lokho na? Ngingu-Israyeli empeleni, niyabo ngingowakho empeleni. Kodwa kwakukubuzibulo bakho babusemqoka, niyabo. Okwakhe kwemvelo kwakulungile, kodwa okwakhe komoya konke kwakungalungile. Kunjalo namhlanje, ukudla kusasijiki kuhlanganiswa ibandla neze ndawonye. Okunye kokunye ngakunye, amaphathi omdlalo wamakhadi, imidazo, zonke izinhlobo zokuqhubeka ebandleni, besifazane abazinwele zifishane begqoka izikhindi. Awu wena uthi Bhoti Branham, yini leyo nto encane na? Lelo ngelinge lamazwi ngokuba iBhayibheli lathi akulungile ukuba isifazane agunde izinwele zakhe. Kunjalo uma yenza uzongena kanjani na? Niyabo, buza nje noma yimuphi umshumayeli uzokutshela ukuthi izwi lisho lokho. Niyabo, uhlazisa ikhanda lakhe, uhlazisa indoda yakhe, ufanele afakwe isahlukaniso. Lokho kunjalo impela ngokuba lo wesifazane ogunde izinwele zakhe makaphuce futhi agundwe. Niyabo, ukukhombisa ngalokho, hayi nje uziphungulile. UNkulunkulu akakufuni ngaleyo ndlela. Loyi lo mnumzane maphakathi nendawo ungazilulazi ngakho, uphakathi kokuthi zigunde zonke noma uziyeke zikhule. Lokho uNkulunkulu akusho. Noma yimuphi umfundisi wevangeli uyazi ukuthi lelo iqiniso, noma uzokusho wena noma cha, kodwa lelo iqiniso. Niyabo, awu usizani uma uzokwenza konke okunye kwakho bese uyeka lokho kuhambe na? Ini kunokuncanyana kwesitayela sezwe kuwe, uzama kuziphatha nje kancanyana njengamanye amabandla. Ilapho impela Israyeli angena khona enkathazweni, bafela lapho-ke. Ilapho u-Adamu angena khona enkathazweni, ilapho bonke abanye babo bangena khona enkathazweni. Izwi elilodwa nje, uthatha lokho kuphela, iphuzu elilodwa nje. Ukudla okusasijingi kuxutshwe nezwe, okuye kwezwe, okunye kweHollywood, okunye kwebandla, abanye bosiyazi bezenkolo. Futhi ninani na? Qaphelani, uma usathane ehluleka lapha, khona-ke uzozama icebo lakhe lesibili kuwe, akufake ekukutholeni ukuba ulikhole ngokungesikho izwi. Uyo futhi uye ekholiji, uyozama elilandelayo icebo. Manje naku lapho enifuna khona ukucophelela ngempela, futhi nje hlalani nje eminye imizuzu emihlanu kule ngxenye uma nithanda. Bese ke ethembisa ukukunika okungaphezu kwemvelo, ngizobuyela kukho konke lokhu ngaphambi kokuvala nje. Wenze, niyabo, uma engenakukulinga ukuba usuke ezwini, khabo ngizohlala nezwi, khona-ke uyothembisa kukunika okungaphezu kwemvelo. Wathi ngizokutshela ukuthini, yenyukela lapha bese utshuza wehle ethempelini, bese ubuye wenyuka, uyabo, ukhombise abantu ukuthi ungenza ukuthize okungaphezu kwemvelo. Mfana, wabathela lapho. Manje bhekisisani lokhu, yiko lokhu, bhekisisani uma senifika ekugcineni, lapho lesi silingo sifika khona. Mhlawumbe angathi ashathele abanye benu bakhulume ngezilimi, nicabange ukuthi ninalo, niyabo. Noma angahle ngisho aniyekelele niprofethe, nakuba kungekanye nezwi. Ngibabonile abantu besukuma futhi baprofethe, kwakuphambene impela nezwi, njengoba eMpumalanga injalo kwintshonalanga, niyabo. Yizwi eniphila ngalo. Lezo ziphiwo ezingaphezu kwemvelo, Sathane angazinikeza nje zigcwale izandla impela. Lokho akuchazi neyodwa into. Akashoko yini uJesu abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi, Nkosi angiprofethanga yini ngegama lakho na? Ngegama lakho ngikhiphe odeveli, ngenze imisebenzi yamandla, kade ngiyindoda enkulu emhlanganweni, ngenze zonke lezi zinto. Uyothi, suka kimi wena owenza okubi. Yini ububi na? Kuyinto owaziyo ukuthi ilungile, futhi uyayiyeka, futhi ungena kuyenza enhliziyweni yakho. ube wazi ukuthi lelo bhayibheli lifundisa into ethize futhi ungenakuyenza lobo ngububi. Nodavide wathi, uma ngifihla ububi enhliziyweni yami uNkulunkulu akayikuzwa ngisho nomkhuleko wami. Ngabe yiqiniso lelo na? Ngabe yibhayibheli lelo na? Manje impela beningeke nakuthukuthelela lokho, niyabo? UJesu washo lokho, abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi ngenze zonke lezi zinto futhi ngiyakuthi suka wena misebenzi yokubi. Kuyafana njengoba ukwenza uAdam. UAdam wathi, Nkosi ngenza lokhu, ngenza lokho, kodwa izwi elilodwa, niyabo? Izwi elilodwa lakwenza kuthatha lokho kuphela, ukungalaleli izwi elilodwa nje. Yebo, mhlawumbe aprofethe kuphambane nezwi, kodwa manje ngesikhathi enalezi ziphiwe singaphezu kwemvelo uthathwa kakhulu ngumsindo ngobukhazikhazi bakho. Uthi uma uNkulunkulu ngikhulekela usibani bani basukuma futhi basuka bahamba, haleluya, ngingakhuluma ngezilimi nomunye ahumushe kuyilo ngokuqoba iqiniso. UPawulu wathi, ngingakhuluma ngolimi njengabantu nezingelosi, kepha noko ngingabi lutho, ngingaba nokukholwa okugudluza izintaba futhi ngilokhu ngingeluthe. Kunjalo na? Kodwa niyabo, uyothembisa kukunika lokho, oh bantu bePentecostal, ngiyanithanda kungenjalo bengingeke ngibe nani. Ilapho elehluleka khona, niyabo? Bekisisani izwi, hayi iziphiwo, bekisisani umnikezi. Niyabona lapho, niyakubona lapho okuvela khona, niyabo? Uthatheka ngakho konke, usinemoyeni mfana. Into kuphela kunabantu abaningi kakhulu ngakuye futhi wonke umuntu emfuna lapha nalaphaya futhi ukhohlwa yizwi. Oh, uthandwa kakhulu kabantu inqubo nje uma udeda kulelozi, kodwa ngena kulelozi ngesike sikali bhekisisa ukuthi ubani ozobambisana nawe ke, niyabo? Bhekisisani ukuthi kuphumani ke. Sizofinyelela kulokhu kwesike isigaba semvelo emzuzwaneni, niyabo? Bhekisisani ukuthi ubani okufunayo ke, akukho umuntu okufunayo. Oh, tedani kulokho. Njengososesheni othize ubuthele ndawonye lapha amaviki ambala edlule futhi wangihlanganisa noma yimuphi umfundisi oze edolobheni ivangeli eligcwele, ubezoba nami edolobheni ukukhulekela abagulayo babo, uyokhishwa ngokuphelele kusososesheni. Kulungile, ngoba ngikhulekela abagulayo. Kulungile, ningalizwa bayasho futhi nanto iziqinisekiso. Leyo yinto efanayo abayenze ngenkosi yethu, leyo yinto efanayo abayenze ngabo bonke abantu kuyo yonke iminyaka. Yilokho abakwenzile ngoLuther, uWesley nabo bonke. Yilokho abakwenze ngani ekuqaleni, manje nabuyela emuva ngqo ekuziphixeni okufanayo eniphuma kuko. Aphelani indlela bekuhlala njalo kuyindlela efanayo, akukaze kwehluke uSathane wenze into efanayo. Manje uthetha kakhulu ngumsindo obukhazikhazi kanjalo njalo kuze kuthi hey, akalinaki ngisho nezwe. Oh mfowethu, umfana sibanibani washo ukuthi nokuthi futhi ngifanele ngiye ngapha, niyabo? Uthetheke kakhulu nje, akaliqapheli ngisho. Noma ngabe yizi noma usile izwi, akwenzi behluke. Bonke abanye babo bathe kwakulungile, ngakho lokho akwenzi kwehluka. Ihlelo lithi, mfana nakho ungavumeli muntu yakutshele unani, uyabo? Qaphela, uSathane selokhu aba nakho. Ngisho nangaleyo nkathi bengisisani kule ndawo eyodwa lapha wamboza izwi, ngisho nakulokhu okungaphezu kwemvelo azama ukuthola uJesu ukuba kwenze okungaphezu kwemvelo, niyabo? Ngokuba nokungaphezu kwemvelo, ukuba ke uJesu wayemlalelile, niyabo? Wathi, manje linda, ufuna ukuhlala nezwi, uyafuna na, ufuna ukuhlala nezwi. Wathi, kulotshiwe, uyakuyala zezingelosi zakhe ngalokhu, noma nini uma uqhuzuka etsheni ngonyawo lakho, ziya kukuthwala. Kodwa wayengaqhuzuka etsheni ngonyawo lwakhe, niyabo? Bekisisani, ukuba ke wayehlale nakho na, niqaphelile, angizange ngithi wacaphune izwi, walimboza njengokubeka ayisingi ekhekheni, walimboza konke, walipenda ngomcako, niyabo? Lalingekho endaweni yalo efanele. Yilokho abazama ukukusha namhlanje, bezama ukulipenda ngomcako, kodwa ungeke wakwenza kuhambisane nawo wonke umbhalo. Kuzofanele kube yiyo yonke into. UJesu Kristu uyele izolo namuhla laphakade. Yabo, abona labo ukuthi yizwe elingakanani ozama ukulimboza. Lokho akwenzi. Lifanele licashuna ngendlela alisho ngayo nje. Manje ke uma licashuna ngokufanele uyoliqinisekisa ukuthi linjalo empilweni yakho. Bazi kanjalo ke bonke abantu ukuthi nizincwadi ezilotshiwe ezifundwa nguNkulunkulu. Incwadi elotshiwe leli iBhayibheli. Kunjalo na incwadi iBhayibheli. Futhi ni iBhayibheli elotshiwe libonisa izwi lakhe. Lowo muntu ophelele futhi kuNkulunkulu. Kodwa uJesu wathi kulotshiwe futhi niyabo. Kodwa qaphelani uEva kulesi sigaba esifanayo wathatheka ngokuqonda kwakhe kungaphezulu kwemvelo. Wayenezihlakalo zesayensi yezenkolo. Imfundo yakhe yayiphakeme kunoma yimuphi usiyazi wezenkolo ezweni ngaleso sikhathi. Niyabo wathatheka kakhulu. Wayengakwazi. Wayazi ukuthi wayenethizo uAdama engenayo neze. Mhlambe wayezokwazi ukubusa phezulu kwakhe khona manje. Ngoba wayazi kakhulu ngaye uAdamu wakhe. Bekusisani ukuthi uAdamu babo benzani namhlanje. Wazi kuhle kokubi. Imfundo enhle eqiniso kunjalo. Wayenemfundo enhle eqiniso ayengayazi ngaphambili. Futhi kwakuyiqiniso likaNkulunkulu. Kodwa wayefile ngokwephula izwi ya. Wathola imfundo yakhe kahle. Kanjalo ikholiji ilikunika isehlakalo sesayensi yezenkolo ukuthi ungacaphune sonke isimiloyo seTestament elidala noma elisha. Kodwa uyaqaphela ukuthi wenzani. Uma kungalephuli lelozwi khona lapho, uma wenza uthi nje awu kungokwabo, qhabo kungokwakho othandayo. Niyabo, niyabo, qaphela. Oh, lokho kwakungokwebandla kudala. Nguyele izolo namuhla naphakade. Wayenemfundo ekahle kodwa futhi wayefile esolweni naseziphambukweni. Manje icebo lesithathu lika Sathane sizofika kulo masinye ngoba asifuni ukuthatha esinye isikhathi esiningi kunoma kungenzeka. Mhlawumbe eminye imizuzu eyishumi nanhlanu, imizuzu engamashumi amabili uma nifuna ukuhamba nize nifike lapho. Qaphelani icebo lakho lesithathu ke elakhe noma isilingo sakhe sesithathu. Uma ezinye zazehlulekile lesi ngeke niyabo. Manje uthembisa ukukunika isikhundla ebandleni njengoba yenze uJesu. Ngizokunika izwe kube yinkosi, ngizokwenza onke angawami, ngakho ngininika wena. Ubani ongenza indoda ibe ngumfundisi na? Ubani onganika indoda isiphiwe ngokubeka izandla phezu kwayo na? UNkulunkulu umbisile ebandleni. Niyabo? Niyabona ukuthi balesonta kanjani izwi? Njengo-Eva manje nokwazi kwakho okusha. Ukwazi wayeno-Adamu ekuthonyeni kwakhe. Wayengenza noma yini ayefuna kuyenza. Niyabo? Masike nje ekutholeni u-Adamu ukuba akwemukele. Futhi kodwa nxa efika kuJesu akwakwemukelanga wathi, "Buyela emva kwami Sathane." Ngamanye amazwi, mangingalicaphuni ngokungesikho. Kodwa nje ngenezele lokhu kulo. Ulotshiwe wonke umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi kaNkulunkulu. Hayi ngesiphakamiso sakho. Ngizokwenza umboniso omkhulu, igoza noma idikoni, noma ngizokuthethela udlalo opiano dade wethu. Niyabo, zonke lezi ziphakamiso. Ungumuntu othandwa kakhulu ngabantu. Futhi siyalidinga italente lakho ebandleni lethu. Niyabo, waza izwini. Wayekwazi ukumbuza noma amfundise. Kuyafana nesimilo sanamhlanje. Leyo ndlela abakwenza ngayo namhlanje. Kuba yi-DD, igoza lesifundazwe, umbonisi, i-manager yesigodi, noma enye into ethize njengaleyo. Wehluke kanjani kuJesu? Wahlala nezwi. Manje, imizuzu embala elandelayo, ngifuna ukufakazisa zonke lezi zinto ziyiqiniso, niyabo? Ngakho, kokubili imvelo nezi ngihlanganise lokhu ndawonye. Lokhu kufazisa ukuthi wayeyizwi lenziwe inyama ngesinkwa. Wayeyizwi lenziwe inyama ngokuba wabonisa ini na? Izwi kuphela. Uma uyincwadi elotshiwe ubonise izwi kuphela, hhayi okushiwo ikholiji, okushiwo ngomunye umuntu. Ukuthi uNkosazana Jones ucabangani ngalo, ukuthi uDokotela Sibanibani ucabangani ngalo, kodwa ukuthi uNkulunkulu wathini ngalo. Onke amazwi omuntu mawabe ngamanga nawami abe yiqiniso. Oyokothula emincinyane yaleyo futhi afundise abantu kanjalo. Oyosusa izwi elilodwa kule ncwadi noma enezele izwi elilodwa kuyo. Akusiba sodwa umuntu ayakuphila ngazo kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Phila phakade ngalelozwi. njengoba nje udingeka ube nento efile lapho ukuba uphile ngayo uzodingeka ube noKristu ukuba uphile ngaye lapha noma ufe futhi yini uKristu na ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu futhi incwadi efanayo elotshiwe eyodwa yonyaka owodwa neyodwa yomunye yokukhanya kwalelo hora kodwa bayehluleka kukubona uyakubonisa kuphela abanye bagxilile noma bekoyedwa kuphela behluleka ephuzwini elilodwa kodwa akehlulekanga futhi njengoba ngishilo esambulweni amashumi amabili nambilo ishumi nesishiyagalombili wathi oyenezela kuleli manje bhekisani isondele ngempela manje uMathewu amashumi amabili nane amashumi amabili nane ungowethusayo ukuthi babe kanjani cishe impela ngalolu izinsuku zokugcina uJesu wathi nabakhethiwe bayodukiswa yilendo bhekisani imimoya ngizinsuku zokugcina manje lowo mbhalo uzofanele ugcwaliseke niyakukholwa na manje lokhu kwakungezinsuku zokugcina nabakhethiweyo abamisele ngaphambili bakhethelwa kukho bayodukiswa kuphelele kakhulu kungekho mbhalo kakhulu futhi kubukeka kukuhle kakhulu futhi kucacile ukuthi ungebona kucala kukho empeleni ngabakhethiweyo kuphela bayophunyuka kukho manje yilokho uJesu akusho niyanikhona na badukise nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka ngani imibhalo kuphelele ningabona ngeza lemvelo kodwa niyabo akusikho lokho uJesu labo bafarisi babe nalowo mbhalo kokuphelele nje njengoba wawungenzeka kodwa ngokuhumusha kwabo uqobo babazi kanjani ukuthi wayengenalo iphutha na ngoba uNkulunkulu waqinisekisa wonke amazwi awethembisa kuye kulowo nyaka yingalezo zizathu babazi ukuthi wayengumesiya niyabo manje eqaphelani uma kwakunokwenzeka ngalezi zinsuku izwi elilodwa kuphela izwi elilodwa liyadingeka iloko kuphela uSathane ayidingeka abe nakho kuAdam amthole ezwini elilodwa nje iloko kuphela adingeka abe nakho namhlanje athole into eyiyodwa nje ejikisiwe iloko kuphela yiloko kuphela kudingayo manje niyazi lelo iqiniso kunezele lilodwa noma kususa lilodwa kungukwehluleka isiqotho onke nokuncuku onke amazi kaNkuluNkulu cabangani manje ngezihumusho zamakolishi zonke zehlukile kwezinye kuzofanele kube neqiniso ndawo ndawo futhi yilo leli iBhayibheli manje uJesu wathi wena uthi awu mfowethu Branham banokukhonza okuhle ukwedlula konke uJesu wathi bangikhonza ngeze befundisa imfundiso isenze zenkolo yomuntu hayi izwi umuntu umqondo wakhe uqobo ngezi lunye njengoba ngishilo uNkulunkulu akadingi umusha uhumusha onke amazwi yena uqobo niyabo awudingi muntu ukuba ali umusha kuwe uNkulunkulu uhumusha kuwe uma uvuma kulemukele niyabo lokho ngukuphila lokho ngukuphila qobo lwakho uJesu wathi bangikhonza ngeze empeleni bakhonza uNkulunkulu uKhayini empeleni wayekhonza uNkulunkulu ekuqaleni kodwa bangikhonza ngeze yini ize na akusizi kalutho bangahle bathi awu ngenza lokhu ngisine emoyeni mina ngikhuluma ngezilimi mina ngiyaprofetha ngishumele ivangeli kodwa wehluleke ukuyeka izinele zakhe zikhulu wehluleke entweni eyodwa bese ubone ukuthi kwenzekani umoya uyakushiya khona lapho ilokho kwenzeka emabadleni ethu ehluleka bengikhonza ngeze oh kungukukhonza okuhle kodwa bangikhonza ngeze befundisa imfundiso eyimiyalo yomuntu labo bafarisi babe ngosiyazi bezenkolo abafunde kakhulu ningalokothi kuba nithi ninanoma yini namhlanje ukuqedisa nabo qhabo nhlobo babazi izwi elilodwa wonke amazwi ngendlela nje elalilotshwe ngayo kodwa babekhonza ngeze cabangeni ngeze izikole ezinhle ezinkulu namakholiji nothisha nezinsizwa nayo yonke into enjengaleyo kodwa balahlwa ufana nasehlane wathi bonke badla imana kulelo dwala lokomoya elalise ehlane bonke baphuza kulelo dwala ngiqonde ukusho njalo futhi bonke badla imana kulo futhi uJesu wathi futhi bona bonke bafile ukufa kusho ukuthi behlukene phakade ngani na ngoba behlulekile ngeke kukhona izithembiso sikaNkulunkulu. Oh, ngiyakuzwa ukuthi gcina kanje, kodwa nje ngifanele ukukusho. Ngibani ngeke ngithathe umzuzulu kulokho. Bonke labo bantu baphuma phansi kwensika yomlilo, baphuma ehlane bekhona uNkulunkulu. Bamasha baya phambili. Kodwa lapho sebefika ukubona isithiyo ngenkathi abayishumi bebuya basebethi singeke salithatha izwi. Oh hey, bayizigqwaka lapha ya. Bayiloku loko nokunye. Bavela nje singeke sakwenza. Akuna kwenzeka. Kodwa benza likhela bethi shuka na. Baba thulisa duwa bantu bathi sinamandla amakhulu okulithatha. Kanti na labo bantu babebuka lokho ababekwazi ukukubona, niyabo bebuka lokho ababekwazi ukukubona. Kodwa ukhela bethi Joshua wayebuka isithabiso sikaNkulunkulu. NkuNkulunkulu wathi ngilinike nina lelozwe, hambani nilithathe. Manje amaHebheru isithupha ukuba bengingacaphuna ngokuba akunakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi banambitha kukaMoya Ongcwele amandla ezwe elizayo uma beyobuye bawe baphike basuke bahambe njengalabo bafo benyukela lapho futhi badla amagravesi angale kwelinye izwe bama lapho futhi ngenkathi sekufike kulandeleni izwi ekuqhubekeni bathi asikwazi ukukwenza futhi bafa ihlane. Ilapho sifike khona sinambithe okuhle kwezwi likaNkulunkulu kodwa isithembiso sigcwele qhabo qhabo ngeke sakwenza lokho, niyabo, ngoba udokotela sibanibani noma umuye umuntu uthi ngeke sakwenza lokho ngokwabapostoli lolo kwakungolunye usuku nifela lapho-ke, niyabo, umbhalo wonke ubopha ndawonye, wonke amazwi awo abopha ndawonye futhi ngeke kwanikezwa nganoma yisiphi isithasisele sibona ngokucabanga nje esenziwe ngumuntu inqube kumbe noma yini kwembula kuphela ngumoya ongcwele. UJesu wathi, Baba, ngiyakubonga uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi ukwembulela izingane zona eziyofunda. Masinye manje asiye kulo mcabango olandelayo lapha. Uma singaphumelela bangikhonza ngeze. Labo bafarisi abafunde kakhulu, oh, belunge ngokuziphatha kodwa babizwa kuJesu ukuthi bakodevel. Labo siyazi bezenkolo abafunde kakhulu. UJesu wathi ningodevele futhi niyokwenza imisebenzi kayihlo. Wathi nihlobisa amathoni abaprofethi kodwa oyihle emuvanga lezo zikhathi ezifanayo. Labo baprofethi bayaphuma ukudiliza lezo zinqubo zenkolo ilokho abakwenzile. Abaprofethi livelaphi izwi kusiyazi zenkolo noma umprofethi na? Hayi, kosiyazi bezenkolo lesikole liza kumprofethi njalo. UNkulunkulu akayiguquli neze inqubo yakhe. Nhlobo ubehlala njalo, uhlala njalo. Hayi, kanjini umuntu ngamunye. Hayi, nhlobo eqenjini umuntu ngamunye. Yebo, mnumzane umprofethi. Futhi bathi uJesu wathi ihlobisa amathuni abaprofethi futhi oyihlo babafaka lapho futhi benza into efana impela phansi kobupuputhe bekholeji likasathane, yabo. Futhi manje Pentecoste susa ikhala lakho kulowo mkhandlu wamabandla omhlaba. Manje nina bafundisi lapha nizobhalela ikomkhandlu kulaba bantu. Manje anikudinga ukubhalela i-assemblies namaningi awo ngoba sebevele bayihlelile into, abafuni ukuzihlanganisa nalutho nayo. Nani bazalwane be-Baptist futhi susani kandaleni lapho, aniboni yini ukuthi lokho uPaulo Silo Ngqolo khuphuka na? Niyazi ukuthi ubani ozokuginqa konke? Uma kukhona enikwaziyo ngombhalo, uma amazwi lizibonisa lona kini, didani kuleyo nto, ihlelo leni liyogijimela kulokho. Futhi nizofana nikwenze noma nixoshe ihlelo leni, ningeke naba yihlelo futhi nihlale lapho, ngoba nizofanele ningene noma nihlale ngaphandle. Manje ke awusasiye inhlangano, khona ke usuzibonakalisile impela. UNkulunkulu akubusise uma ukwenza, kulukhulu kusho ukuthi bangaki abazokwenza, kodwa abanye bazokwenza. Akungabazeki, yebo mnumzane. Bathukisike futhi uJesu wababiza ngodevel. Manje kodwa ngenkathi uJesu wayemi lapho ili zonke izilingo wasikhuza ngezwi futhi wama lapho ngezwi, uNkulunkulu wamqinisekisa njengangale ngobunye ubusuku ngashumayela ngoMichael Angelo bangaki owake wabase Forest Lawn futhi wabona itshe lesikhumbuzo sikaMose lapho ngoMichael Angelo na? Lokho kwakwethusa ngenkathi ngiyongena lapho kokuqala futhi ngalibona uMichael Angelo sicishe impela wachitha isikhathi sempilo yakhe sokwenza emqondweni wakhe waye na loko loko uMose ayifanele ukufana nako futhi wayefuna ukuthola umqeda ngaphambi kokuba afe futhi wachitha iminyaka neminyaka yokugweda echezula lapha futhi ephula lapha futhi epolisha lapha kwaze kwathi ekugcineni ngolunye osuku eseliqedile emva kweminyaka eminingi wayemi lapho nendwangu esandleni sakhe kanje wahlehla wase elibuka umbono owawusemqondweni wakhe ngokuba selokhu kuqala ezwa ngoMose kwakufanele kubuke kanjalo nakho kwakulapho ubaneka phambi kwakhe ngoba lokhozi kakhulu ngomsebenzi wakhe oqobo wadumela isando waselishaya emlenzeni wayesempongoloza khuluma Mose wayecabanga ukuthi kwakungumose owayefanele akhulume wayefana kakhulu impela nento eyayisemqondweni wakhe nalokho kona emlenzeni kuselapho kuyisithombe sibazwe ngetshe esiphelele sonke ngaphandle kwalokho kuqhezulwa komlenze umlenze wangwaqo sokudla ubhekisise eForest Lawn lapho ungena eminyango umkhiqizo ovele kowokuqala waso uMose kaMichelangelo uphisi wakhe obuciko odlula konke lokho kwaphawula impilo yakhe uNkulunkulu ngumqophi omkhulu emifanekiso kunjalo wenza umuntu ngomfanekiso wakhe ukumbonisa futhi uyizwi futhi wenza na wazama kwadabu wehluleka uMose wehluleka boke bake babo behluleka kodwa nangu oyedwa ophelele haleluya kwakuyini na engengaphansi kukankulunkulu uqobo lwakhe enyameni izwi labonisa kuye laletha kugcwala kobunkulunkulu ngokomzimba hhayi umprofethi nokho wayengumprofethi hhayi umuntu nokho wayengumuntu majuda ningazama ukumthatha sengathi ngoweni wayengesile ijuda futhi engesuye owezizwe wayengunkulunkulu niyabo uyilokho ngalokho igazi lakho eliyikho niyabo futhi kusobala uyinyama nomariya kusobala umariya wayengenakumitha ngomoya ongcwele umvusa umuzwa unkulunkulu ubaba wadala imbewana uqanda kumariya nengqamuzana legazi kuye futhi kwakuyigazi likankulunkulu igazi livele kulilili bowesilisa ngakho kwakunge imibala ebovu ezinhla iyeni zegazi negazi lifanele livele kubaba ngoba ingane ayikwazi ngisho ukuthatha isifo sikamama wayo njenge-TB ingaba nofuzo lwaso ekuphefumulweni kukamama kodwa ingabi nofuzo lwaso ngiqonde ukusho njalo kodwa ingaziphefumula futhi isibambe kodwa yona eyesifazane ingeke isithathe kumama ngoba yona yesilisa eyesifazane ikhululekile kuso eyesilisa ayisilo igazi likanina manje kodwa uJesu wayengesile igazi leJuda engesile elowezizwe wayeyigazi elinokudala ngoJehova qobo lwakhe wayeyigazi likaNkulunkulu phephe lathi sisindiswa ngegazi likaNkulunkulu hayi igazi leJuda noma igazi lowezizwe bekuyoba ucansi konke kodwa leli kwakuyigazi leNkulunkulu qaphelani manje ngenkathi ebone lowo phelele wamshaya wamona izayo wathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yalinyazwa ngobubi bethu wayini na wayeyilelozi eliphelele liboniswe ngesinkwa wonke umuntu ayakuphila ngazo wayilokolo wezwi likaNkulunkulu elalingagaywa bese lifakwa emavangelini lamane izincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha futhi umuntu uyakuphila ngalelo futhi lelo lodwa nawo onke amazwi alo amen lawo kwakukuphisi wobuciko odlula konke kaMichelangelo futhi ngenkathi uNkulunkulu ayesekwazi ukuzibonisa yena kumuntu wayenalowo muntu ophelele odalwe ngumfanekiso wakhe uqobo oh hey umuntu enje pho wafanele afele thina sonke besingahlala kulokho kodwa singeke wafanele afele thina sonke futhi wafa opheleleyo ukuze thina esingaphelele senziwe siphelele kuye ngokuhlanganyela kuwo onke amazwi eBhayibheli lakhe manje wayesemvusa ke futhi ngokulungisiswa kwethu ukuthi sinelungelo njengoJesu ovusiweyo ukuthi ulapha manje ukuba asikhonze onke amazwi kaNkulunkulu kakhulu esifanele siphile ngawo manje ngokusheshsha manje bese sivala manje umlobokazi ongu Eva wesibili manje umyeni oqala uAdam wayefanele akhuliswe ngohide olude labaprofeti kanjalo njalo bese ke ephuma ephelele bese kuthi ke kwafanele afe ukuze abe yisinkwa sabo bonke babo manje kuthiwani ke ngo Eva na uzofanele enze into efanayo kodwa nxa kufika uJesu kumlani uEva wayengowesifazane ibandla njalo lingowesifazane emelwe eBhayibhelini ngoba liwumlobokazi manje bhekisisani ukuthi lenzani lazama ukumncengela emfundisweni yalo inqobo nje uma lalizoshumayela nje ababekucabanga wayengumfo omkhulu kodwa ngolunye usuku uqala kukhuluma wayesethi mina nobaba simunye Oh, uzenza kwelo qobo ulingane noNkulunkulu yabo? Oh, hey, asifuni ukuzihlanganisa ngalutho nalowo mfo mhlobo. Nezo zonke lezi zinye izinto ayenazo uqala ukuthi athi uma ningali inyama yendodana yomuntu nicabanga ukuthi uDokotela wayengacabangani ehlezi phakathi lapho na? Nicabanga ukuthi noma yimuphi umuntu wayengathini ukucabanga okwejelekile na? Nizofanele nidle inyama yami futhi niphuze igazi lami. Bathi lo muntu indla abantu akasuye umfundisi tidani kulo muntu uyahlanya tidani kuwe kodwa kokuyiqiniso niyabo kokuyiqiniso uma ningayidli nizobhubha nizofa nonke uma ningayidli leyo yinto efanayo namhlanje isinkwa lewayini kuyisifanekiso kuphela ningavumi ukuba leyo nto yemvele nehlizwe nifanele nidle uKristu oyize niphila ngalo onke amazwi aphuma lonke iBhayibheli kusukela kuGenesis kuya esambulweni Manje uEva wesibili imphekiseni wayedele kabusha njengoba wayenjalo ngosuku lePentecost wagcwaliswa ngomoya futhi wondliwa ngezwi amen manje ngithola ukuba nenkolo izizwe ngikahle lelo badla lokuqala lowo Eva uqala wayezoba ngumlobokazi kaKristu bangaki abangathi amen kulokho na wayezoba ngumlobokazi kaKristu Wazale Pentecost, ayina isiya eRoma, hayi eLondon, eNgilandi, noma hayi United States, hayi eGerman noLuther, hayi eNgilandi noWesley, hayi United States namaPentecostal okubizwa kanjalo. Wazalwa ngosuku lePentecost, wayegcwaliswa ngomoya, futhi wayegcwaliswa ngomoya. Futhi wodliwa ngezwi onke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu ngisho na uJudas futhi oh babefanele nje bathathe yonke into izwi ngezwi nje izithombe esiqhakaza ngempela emhlabathini kaNkulunkulu simele omunye umuthi womlobokazi izwi lakhe lesithembiso lambonisa kulo bamqonde uPetru nabo babekade bengeke college futhi babekwazi lokho Babekade bengekho kunoma yipi Bible school elinye icollege lesayense zenkolo babengenamfundo ngoba babengakwazi nje ukubhala igama labo uqobo iBhayibheli lathi babe yimifunda futhi bengafundile Kodwa kwaze kanti na baqaphela ukuthi babekade belo Jesu ngoba lapho waye kubo ebonisa izithembiso zakhe Hallelujah! Utyoma kuNkulunkulu, iloke sikudingayo kulonyaka. Izwi lakhe lambonisa kulo ibandla laliphila ngabo onke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu. Kodwa ke njengo Eva lahlangana nokuwa kwale ezweni eNaisiya eRoma. Lapho inhlangano yokuqala yake yahlela khona ibandla lamaKristu lomhlaba wonke ngabe sikhona yini sifundisa esikhulu seBhayibheli lapha phakathi na ngabe ukhona ungabe ukhona yini usiyazo zenkolo phakathi owaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na inhlangano yokuqala yayiseNaisiya eRoma uNkulunkulu akazange abe nenhlangano akasoze abana nayo eyodwa lokho kulawulwa ngumuntu ilapho bonke be ngingumKristu usoda kulibi ibandla na Linye kuphela sengibe nguBrenham iminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu futhi angizange ngijoyine umndeni ngazala ngiyiwo uzala kanjalo ke embusweni kaNkulunkulu futhi ungobonisa izwi lakhe. Qaphelani, u-Eva wahlangana nokwakhe futhi kanjalo no-Eva wesibili wahlangana nokwakhe eNaisiya eRoma. Wawunika ihlelo isivumokholo, wemukela izimfundiso ezingaphikiswa esikhundleni sezwi, wehlise isithombe sabahedeni njengoJupiter njalonjalo, wayesephakamisa uPawulu noBhanaba, wayesehlisa uNkulunkulu welanga noNkulunkulu wenyanga, u-Astrolreti uNkulunkulu wenyanga nesinkwa esilucecwana oluyindilinga kuye. Wayesenziwa engumama kaNkulunkulu welanga onguJupiter. Wayesishintsha usuku lokuzalwa kukaJesu lusuka ku-Epreli, lapho yonke imvelo lapho azala khona phansi kwenqama, ngoba wayenqama futhi wakushintsha lokho kwaze kwayofika osukwini lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga esimweni sokuhamba kwelanga nezinkanyezi lapho okwenza usuku olulodwa. Bona nje cishe kuphela umehluko okungumzuzu osukwini uma kwedlula osukwini lwamashumi amabili nanhlanu lukaDisemba, usuku lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga, hhayi indodana kaNkulunkulu. Futhi sonke sidlala uSanta Claus futhi sihlobise izihlahla ukuhedeni nezinto ezinjalo bese ke sizibiza ngamaKristu. Yini indaba ngebandla lamaKristu na? Ngabuye wakhole yini oyiyokemfuke phakathi kwethu ongashubele izwi futhi akukhulume iqiniso futhi uNkulunkulu aliqinisekise futhi efakazise kubantu ukuthi nguyele izolo namuhla naphakade na? Asidingi koleji, asimdingi usiyazi wezenkolo, sidinga umprofethi kunjalo, uNkulunkulu wakwethembisa futhi. Manje ke u-Eva wahlangana nokwehluleka kwakhe, leza njalo nebandla, lazinikela ehlelweni, ukubusa komuntu kuba libuse ngumuntu, lingabe lisakulawulwa ngumoya, lasuka ezwini lase limukela izimfundiso zingaphikiswa. Bani ngathi amen. Impela. Kodwa niyazi yini ukuthi thina amaProthestani simukela eziningi impela nje izifundiso ezingaphikiswa njengoba benazo, uma sinezela utho kulelizwi noma sisuse utho kulo na? Sathana wamthola ngesu lakhe elidala elifanayo lokwenza umsebenzi othile elenza ku-Eva exegise. Wakuthola lapho-ke washo into ehlukile ezwini, isivumo khona noma ihlelo. Olokuqala lehlela emhlabathini ekufeleni ukholo, izinhlamvu zezithombo ezibambelelayo zomhlabathi wamaRoma, lowo kolo ovele ePentecost owangena emhlabathini futhi babashisele ezixotsheni base bebanikele emabhubesini. Bangena njengoba kwenza omunye ukolo kunjalo, kodwa uqala kulivusa futhi enguqukweni elifanayo kwesibili njengoba enza u-Adamu wesibili. Emva kokuwa kuka-Adamu uqala kuvusa u-Adamu wesibili, no-Adamu wesibili wawa waseke kuphakanyiswa. U-Adamu wokuqala wawa esoleni sakhe wayesehlala lapho, u-Adamu wesibili wawa ukuhlenga umuntu esoleni wase eyiswa phezulu. Manje ibandla lokuqala lawe eNaisiya eRoma kuqala ngezwe elilodwa leqiniso eliphuma eBhebhelini, labo ibandla lamaRoma babenezele izifundiso ezingaphikiswa zabo nezivumokholo. Nakho kufika umpristi omncane uMartin Luther wathi lezi kusiso isidlo, lona kusiwa umzimba kaKristu, isinkwa esilucecwana inkosha, futhi umuntu abalungileyo baya kuphila ngokukholwa, futhi wajikijela into phansi futhi wayibhikishela. Nakho kufika inkanyezi yakho yokuqala, ikanye emva konyaka waseThiyatira. Yebo mnumzane, balungisiswa ngokukholwa. Yena umqophi omkhulu wemifanekiso walimisa ukwenza umlobokazi owuphisa obuciko okwedlula konke owayezobonisa izwi lakhe. Kodwa enzani amaluthela emva kokufa kukaLuther na? Ahlangana noSathane, ayesenza ihlelo ngalo ayesayefa. Lenzanga luthiyo nhlobo olunye emva kwalokho laze liphelile liba ngezikhulu nje isinyokotho sabantu, kulungile? Manje ke uNkulunkulu walicotsha futhi ngezinsuku zikaJohn Wesley nelinye iqiniso ukuba libonise, wenzani na? Wathi ukungcolisa kungumsebenzi wesibili womuza. Futhi uNkulunkulu wenzani na? Wakubusisa futhi wabhikishela ibandla lamasheshi nebandla likaZwingli nawonke amanye awo nawonke omthetho nawonke uKhalvini noma abakaKhalvini njalo, futhi walibhikishela futhi wathi abalungileyo bayokuphila ngokukholwa. Kwasho uLuther, nomsebenzi wesibili womusa ngokungcweliswa nalelo yiqiniso, kunjalo nebo wayesenzani na into efanayo emva kokufa kukaWesley no-Asbury, nabo into efanayo eyenziwa uLuther. Uyahlela uyafa, kubukeni manje ngalapho lapha kuke udala kuye khulekela wesifazane esibhedlela eyohlinzwa. Ngangena lapho wathi mfoti Branham, ngikubizile awungazi, wathi kodwa ungakikhulekela na, ngizofanele ngibe nokuhlinza kuseni. Ngathi impela dadewethu, kwakukhona omunye wesilisa owezifazane nomfana behlezi lapho, cishe umfana oneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, futhi babengibhekisisa ngokusondela impela. Ngase ngiphenduka ngase ngithi ningangixolela ngizo, wathi ndiyozalela okhethini. Ngathi awusiye umkhristu na? Wathi ngisiyi-Methodist. Ngathi lokho bekungesikho engikubuze khona, ngikubuze uma uyi-Methodist nje ngizolidonsa ikhethini, uma ungumkhristu awufuni ikhethini lidonswe. Ngakho ya kunjalo, ngakho kule nqwaba yomehluko kubeni yi-Methodist noma i-Baptist noma i-Presbyterian, bese-ke kuba ngumkhristu, hhayi ukuba ngokakhampeli noma ukuba ngumkhristu. Niyebo, yenza na into efanayo. Kwase kwenzekani ke na? UNkulunkulu waxosha isigejane esincane ezansi lapha eningizimu, into lencane ikhaladi inengcemu, futhi yena wenza na? Wathulula ukubuyisela kweziphiwo, futhi kuba yiPentekoste. Futhi abaningi benu zingwazi ezindala njengofowethu Valdez ehlezi emuva lapho, isazi esesikhulile, wayeshumayela ngiseneminyaka emihlanu kudala, uyalikhumbula iPentekoste lasekuqaleni. Bana, ungakhulumi inhlangano kulabo bafo, babephumile kuleyo nto ecazulayo, futhi babenomlezi kaNkulunkulu, kodwa benzani na? Into efanayo neyenziwa abanye balihlela. Manje cishe banezinhlangano ezehlukene ezingamashumi amathathu noma amashumi amane, abakamunye, abakamibili, abakamthathu, kuze kuthi bakithi, yeheni, angikaze ngikuzwe kunje empilweni yami. Ngenzani na? Nafela khona lapho ngqo, yiloko kuphela enaningahamba ligcine kukho. Inhlangano yenu yayingeke ikwemukele lokhu. Nina naxosha indoda yenu, le ndoda uma ingakholwa nathi, ningabi nayo phakathi lapho, inhlanganyelo yethu ingeke ibe nakho. Oh, bukani, ngishesha, kufanele kufike imbewu yeqiniso. Kuzofanele kube njalo nje, ngoba uzela umlobokazi ongenazisihla noma umbimbi. Uzela khona umlobokazi oqinisekiswe yizwe. Oh, uyobe iqembu elincanyana nje. UJesu wathi njengoba kwenzeka emhleni kaNowa lapho kwasindisa imphefumulo esishiyagalombili, kunjalo na kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Bangaki na? Angazi. Kodwa niyabo, umlobokazi uzokwenziwa ngabo bonke abasukela phansi ababe nezo nyakeni wabo. Akusilo nje leli qembu lokugcina, uNkulunkulu uzokhipha yonke into lapha. Oh, qhabo, liyoba lincane kakhulu, liyomangaza. Bayokhuphuka, balahleke, ningeke nazi ngisho nokuthi sebeyambile. Uma-ke ethathe amakhulu amahlanu ngalezi zinsuku zokugcina na, bengingeke neze ngikwazi. Wathatha amakhulu amahlanu ezikhathini zezinsuku ezimbalwa, izinsuku ezimbili noma ezintathu na? Kunalabo bantu abaningi onyuka balahleke emhlabeni wonke, abangazi ngisho nokuthi bakuphi, kungezwakali lutho neze ngabo. Ukufika kuyimfihlo kwenkosi uJesu liyohlwithwa. Nabasale babo baqhubeka ngqo beshumayela njengoba nje kwakunjalo emihleni kaNowa. Uthuma kuNkulunkulu sinalo, haleluya. Futhi kwabekwa uphawu ekufeni kwabo, yilokho iBhayibheli elikushoyo, futhi lingeke lehluleka. NjengoNowa, uMose, uDavide babonisa ukufika kwalomyeni ophelele. Wenze njalo noLuther, uWesley nePentecoste babonisa ukufika komlobokazi ophelele. Qaphelani njalo uMekhomba wenza na? Njalo lelibandla njengoba kwenza uEva, waphoqa uAdamu wakhe ukuba akholwe ukukhanya kwakhe okusha, icebo lakhe, futhi lapho wafa nalo. Iqembu lethu lizohlangana ndawonye, niyabo. Oh, izibusiso zethu ezintsha zalokho esikutholile, njalo. Kwenzekani konke lokhu kuEva na? Sisesikhathini esifishane nje manje. Kwenzekani konke lokhu kuEva ngebandla elingumama lokuqala, umlobokazi wokuqala ku-Adamu wokuqala na? Kwenzekani kuye na? Manje lalisisizani, nizophikisana nalokhu, kodwa kwaveza inzalo enyoke nokuqili impela. Indodana yakhe yokuqala yayingesiyo yiyo indodana kaAdamu uma kwakuyiyo yayinobuzibulo. IBhayibheli kuJuda lasho ukuthi uAdamu ukuthi uEnoku wayengowesikhombisa kusukela kuAdamu. Kunjalo na futhi uqala ngokuthi uAdamu wazala indodana yakhe uSethi. Kuthiwani ngoKayini owayenobuzibulo na? Wayengesiye indodana kaAdamu. USethi futhi uSethi wazala uJared futhi kwehlele njalo kuAdamu okungukuthi kwehlele ku owayengowesikhombisa kusukela kuAdamu. Manje ke uma uKayini wayindodana yakhe akukho neyodwa indawo eBhayibhelini. Ngisho na uLuka uma ekhomba emuva kukho futhi akakhombi neze kuKhayini eyindodana kaAdamu. Futhi uma wayengesiyo wayeyindodana kabani na? Futhi uma wayeyindodana kaAdamu wayeyindodana yakhe yokuqala eyayinabo bonke ubuzibulo. Wo, nandelela ubandla lenyama anilibona na? Elembukela into ethize kwakungukuphika esikhundleni sezwi. Bantu bamaphentekostali. Buziswane kulungile wavezani kuEva na insale enyoka emqini yenzeni kulolu izinsuku zokugcina ngehlela na liveze insale enyoka emqini futhi liJehova izwe wathembisa kunikeza ini na izithelo nezinto hayi gazi isabulo sezwe izwi likaNkulunkulu ngaphambi kokuba ngisho lilotshwe wabela ngokukholwa wanikela kuNkulunkulu ngomnikelo omuhle kunalowo kaKhayini okafakaza ukuthi wayelungile izwi lizibonisa lolo qobo ngaye ngomnikelo wakhe. Oh, uKhayini wahamba futhi walale izithelo zensimi wayecabanga ukuthi uEva udla iapulu. Iningi lamakholiji esenze ezenkolo seliguqulile lokho manje kwaba yibhilikosi. Kwaba ngukuphika futhi noma ubani uyakwazi lokho ukwazi iBhayibheli impela kwakuyikho. Qaphelani, inzalo enyokela okuqini yavezwa nguEva wokuqala esuka ezwini. UEva wesibili wenze into efanayo eNaisiya eRoma futhi unanina isikhejane sabantu abedlele kunjalo. Ho, bahle ngokwesibili impela kuhle kodwa kuthiwani kakona bafile ngezivumo kholo zabo. Yafana manje isambulo sikaKhayini sezi senze into efanayo laba oyenzile. Ini wamethembisa ekupheleni kwesikhathi yini ethembisa lo Eva manje na? Lalelisani manje sengiyavala. Yini ethembisa kulo Eva esikhathini sokuphela na? Incebo, ilawudekile, igama elikhulu, umuntu omkhulu, icebile, kodwa ufile futhi uhambaze, kepha akakwazi. Waphelela lapho kunyaka webandla. Kodwa uyaliphika izwi ukwenza uMathewu amashumi amabili nane abe nguye ngempela kuye uzama kungena nenqwaba yomsindo nenqwaba yalokhu nenqwaba yezimo zenhlaliswano nezinto ezinjengale bezama ukuthi awu sinamandla uDumo uNkulunkulu haleluya sinamandla kene simo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika usondele kakhulu ngangokuthi bekuyodukisa labakhethiweyo. Umuntu angasina kanjani emoyeni futhi akhulume ngezilimi futhi aphike izwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi kube ngumoya ongcwele na? Ngeke kwenziwe onke amazwi uNkulunkulu usho into eyodwa lokho impela nje kuqondile ungalihumushi ngenye indlela. IBhayibheli liyasho ukuthi alihunyusha ngasese lisho ngendlela alisho ngayo. Qabelana amandla amanga yilokho impela uSathane ayifuna kukunika uJesu enyukele lapho bese emenza azibukise. Abantu bayakwenza lokho ngisho nomkhandlo omhlaba wonke ubani unamandla okula naye wathi iBhayibheli lo mfanekiso wesilo ozovuka ukuba besine sikhathi besizongena kodwa sinaso kukho. Qaphelani uJesu uAdamu izwi wesibili ngosuku lwakhe wesifazane ebhekisisa ngezinsuku zaleli bandla manje ukuthi kuzosondela kakhulu unyaka webandla wokugcina yilawudekile. Bangaki abangathi amen kulokho na? Lenzani na? Lingena kanjani ezigabeni zenkazimulo na? Elisivivi lingena uNkulunkulu futhi lenzani na? Manje uAdamu ubone uEva ngamabomu noma hayi ngamabomu kodwa ngokungazi wakhohlisa uAdamu waphuma noEva ukuze amhleke. Ngabe kunjalo na? IBhayibheli lathi uAdamu kakhohlisanga ingaso sizathi libe nqabele besifazane ukuba bashumayele ivangeli. Yabo uAdamu wayengeke siphambi kweni nokho uEva wayekhona ngakho ingaleso sizathi engafanele ukufundisa yabo noma abuze phezu kwendoda noma okunjalo yilokho izwi likushoyo. wena uthi awu lokhu angikhathali ukuthi lokhu kwenzani nalokho kwenzani kuyilokho kushiwo yizwi mfowethu dadewethu ngizama ukufinyelelisa lokho kuwe niyabo kuyilokho kushiwo yizwi siphila ngezwi hayi lokho obuke ubufakazi obubonakalayo noma into ethize enye yenyama noma isinye isehlakalo lokho akuhlangene nalutho lakho noma yilubu uhlobo lwesehlakalo ngeke lusebenze uma luphika izwi abaningi bayakuza kimi futhi bathi ngiprometile ngakhipha odeven akhuluma zilimi enze zonke lezi zinto ngashumayela ivangeli nodokotela kwezobunkulunkulu wathi wena mezi wokubi angizange ngisho ngikwazi ngokwazi ukuthi izwi liye kusho lokho bese-ke uxekisa ngenxa inhlangano ethize noma okuthize inqube ethize o mngani wami angikwexwayise njengomfo wenu othandekayo okuthandayo lalelisisa manje u-Adamu wokuqala waphuma no-Eva ngoba wakhohliswa kodwa kwakukade kukhona othize lapha kulelawudekiye wayazi okwehlukile yebo mnumzane ngoba wamkhipha ebhedeni wakhe ikamela lakhe ye wayengaphandle ngongothe zama kubuyela emuva angene nokho wayesethela impucuko wabeka phezulu maye ho he ngaswele lutho wathi kodwa wayengazi ukuthi wayambazi engiyokukawukelwa yilelo bandla elidukisa nabakhethiweyo uma kwakungenzeka qaphelani wayenamandla amandla amanga wathatha ingxenye yezwi akakuthathanga konke kwalo yimaphi amanga amakhulu kunawo onke ake ashiwe na anamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye eqiniso kuwo uma omunye ethe uwilliam branham ngalolu suku oluthize lwenyanga wayekade ephezulu ngaleya e-houston etexas edakiwe ephelile lawo ngamanga niyabo o uthi qabo wayesephoenix e-arizona wayeshumela kwasomabhizinisi abangamakristu washumela ngendaba ethize abantu abaningi kakhulu wayelapho balalela kwaze kwabacishe ligamenxa leshumi futhi ligamenxa leshumi uyazi ukuthi uyeza na wagoba wayesethatha isiphuzo sotshwala wayesebuthatha manje kunamanga konke kunye kwakho bekuyiqiniso lonke niyabo kufanele nje kubukeke kufana neqiniso impela ukuba kudukise kwenza kanjalo-ke abantu namhlanje banokungaka kweqiniso badukisa labakhethiweyo kodwa izwi elilodwa kuthetha lokho kuphela futhi ngikufakazisile lokho ngebhayibheli qaphelani akazange aphume naye nguye wamkhipha izwi wamenqaba manje lokhu kungokubonakala kukubi nxa sifike ekupheleni njengoba kunjalo nje ebhabhiloni umuntu angeke ame kunoma yini azama ukuzizuzela yona ngempumelelo ngeke nje ame njengasezinsukwini zikanowa kunendaba yokuthi unowa washumayela kangakanani futhi wexwayisa akwenzanga nokuncane okuhle ngezinsuku lapho u-ahabi ufanele azenzele isinkwa sakhe ukuzithumela yena uqobo esogwini kunjalo impela ufanele enze isinkwa sakhe ukuze isihlanganiso sizoqabuka ukuze sizothumela yena uqobo esogwini njengo-ahabi nje nojezebele bona kodwa into yakho yile abacabanganga ukuthi babona babecabanga ukuthi babenza kahle niyazi ujesu wathi kuyofezeka ukuthi bayeze babulale ngisho nani becabanga ukuthi benzela unkulunkulu inkonzo lindani ize phumele encwadi yami entsha badubula abanye abantu ngobo yobusuku ngokuba bathi kwakufanele ukuba bahlanganise ibandla eliroma katolika neprotestani izinhlamvu ezintathu zabhoboza indlu yomngane wami nje wazigeja kancane lindani le ncwadi izejikeleza abacabangi ukuthi bayona babecabanga ukuthi benza into efanele bacabanga ukuthi benza lokho ngenxa yesizathu sikankulunkulu bengakwazi amajuda abulela ujesu ecabanga ukuthi ayenza into efanele ngoba imfundiso yawo yebandla yathi wayenephutha o bathi ngabo babethela sona impela isinkwa babefanele ukuphila ngaso manje ngakho-ke abaningi abamemukela ukuba abe ngokuphila kwabo ukuphila kuphakade babephila ngaye futhi wabapha amandla ukuba babe yingxenye yakhe amadodana kankulunkulu kunjalo na bathanda izintandane ukufa ekudleni okusasijingi esikoleni sosiyazi babo bezenkolo abafuni ujesu isinkwa sokuphila abamfuni bamkhipha ebandleni lawo bafanele bakwenza angikhathali ukuthi benzani wena uthi ucabanga ukuthi uzokuguqula mfowethu ubranham na khabo umnumzane kodwa ngikhuluma kwabakhethiweyo bamkaya ngaphandle ngani na bathatha ukudla kwabo kusasejini okuxutshwe nezwe izicha zisele ezithize ezibona ngokucabanga nje zokuthize futhi bakuxuba ndawonye basebenza ukudla kusasejini kwekholeji lesayensi yezenkolo futhi bala impuphu yomprofethi u-Elija ukukwelapha ngabe bakwenza yini ngalolo suku na u-Elija wayele mpuphu leyo mpuphu yayingukristu umnikele mpuphu yonke igaye ngokufanayo zonke izinhlamvu zezithombo ezibambelelayo zazifanele zifane ukugaya wayesephonsa lokho phakathi lapho futhi wakwelapha ukugula kwabo noma ukufa kwabo ekhazini kodwa namhlanje banokufa ekhazini futhi abayifuni impuphu ka-Elija uKristu isinkwa yizwi qhaba umnumzane ngokukholwa okungahambisani nenkolo ejwelekile bangeke babe nalo qhubekani kude futhi niyofa njengezo nje impela kunobuthi ekhazini bangeke bayebukele le mpuphu qhaba umnumzane emakhazini abo esayensi yezenkolo bangeke nje bakwenze manje bayonikhipha kukho abafuni ukuzihlanganisa nalutho ngakho manje u-Eva wesibili uhlavu lwesinkwa kwakuyiphentekoste wenza njengesinkwa sika-Adamu sokuqala wayekufeni phansi kwezinhlamvu zezithombo ezibambelelayo zeRoma phansi kokuhlushwa ukufela ukholo kodwa udade wabo owaba yisifebe ngabe yilokho ibhayibheli elikushona kunjalo wenzani na waqhubeka nto waphumela ezweni wayesezala abantwana ubani ungathi amen kulokho na isambulo seshumi nesikhombisa izifebe namadodakazi azo hhayi osiliza abesifazane amabandla ahlelile yini emenza isifebe na wanqaba izi wayesethatha ihlelo uba yisifebe benzeni abantwana bakhe na babe yizifetshane okuyinto efanayo benze into efanayo benqaba izi base beyiswa ehlelweni abantwana bakhe amadodakazi amabandla abukeni manje angisho lokhu ngeziprofetho nizoqonda na ukuqobisana okukhulu komndeni sekuthi akuphele wonke sebebuye ukuba babe ndawonye umama omdala uzothatha abantwana bakhe ababuyise futhi bonke bayafana empeleni bafuna ukuba munye isikhathi sebandla nonkulunkulu ibandla nezwe ukuba munye khona lapha ngobani lokho akuzelayo hhayi iqembu elilodwa kanjalo qhaba umnumzane uhlavu lukakolo luzoba khona manje bhekisisani ivelo futhi sesiyavala kulo mcabango bhekisisani ivelo umuntu utshala ukolo ngabhala encwadi ngiqakele nonke nifundile mhlawumbe abanye benu bosiyazi bezenkolo ebizwa ngokuthi the silent god ngicabanga ukuthi ningayithola mhlawumbe ezincwadini zenu zalapho enithengisa khona izincwadi ezitolo zezincwadi the silent god wathi kanjani mpika inkolo wathi naningake nikulindele kanjani ukuthi kube khona unkulunkulu owayengahlala phezulu lapho ngezikhathi zeminyaka yobumnyama futhi yabukela abantwana abancane bebulawa ngomlilo abesifazane izinwele zabo ezinde zinanyathisele phansi etyeleni futhi zishiswe babeke inkabi kwenye ingalo nenye kwenye bese zidonsa bahlukanise ngoba babengasangi isiphambano nesifanekiso sikakristu nazo zonke lezo zinto kanjalo wathi wayengakwenza kanjani unkulunkulu uma wayekhona ahlale phezulu lapho futhi abukele labo bantwana abancane besha na niyabo lowo ngokwemvelo umqondo wenyama niyabo bukani niyawazi ukolo uma ungena emhlabathini uzofanele ulale lapho futhi ubole na lokho lelo bandla lephentekoste ladingeka likwenze lilale labo futhi liye emhlabathini futhi life lalifanele libole ukuze lililethe ukuphila futhi kunjalo na manje bhekisisani futhi manje lona imicabango yami yokuvala manje ukukusonga konke asithathe imvelo bangakini abakholwa ukuthi unkulunkulu usebenza ngokuhambisanayo emvelweni ezintweni zonke na yena bukani wenze izwe uhlenga izwe ngendlela efanayo ahleka ngayo umuntu umuntu ukholwa yini na uyakholwa bese ebhabhathizwa bese ehlanzwa ngegazi ukungcweliswa okwakungumlezo kaWesley bese egcwaliswa ngomlilo kamoya ongcwele ukhipha izwe kuye futhi ugcwaliswa ngomoya okuyizwe ndiyakukholwa lokho na manje bhekisisani ini unkulunkulu uzohlenga izwe lakhe ngendlela efanayo bangaki abanene nethi ikhaya lesikhathi esizayo lomlobokazi nomyeni ethephini na yabo ngakukhipha phakathi lapho inkosi yanginika khona ngikunika nina njengoba inginika khona bukani into yokuqala izwe lalahlwa ngaphansi kokuwa kuka-Adamu ezwini ukushumayela kukanowa kwaletha kulungisiswa futhi unkulunkulu wabhabhathiza umhlaba ngamanzi Wasake kufe indodana yase iconsisela igazi lealo phezu kwawo ukungcwelisa ukuthatha ube ngowayo uqobo bese kuthi ekupheleni kokugcina ukwenza kabusha uyoba ngumlilo oyoshisa wonke amagciwane zonke izinto uyophakama izinkulungwane zamamayela emoyeni bese ke kuba yini na ngabona izulu elisha nomhlaba omusha izulu lokuqala nomhlaba kwedlule ngase ngibona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela kuNkulunkulu uphuma ezulwini uhlotshiswe njengomlobokazi wakhe uhlotshisiwe njengomlobokazi ehlotshisela umyeni wakhe niyabo wehlela phezu komhlaba manje ke uNkulunkulu nomuntu into efanayo ngoJesu ubukani ngenkathi ebhaphathizwa emanzini futhi wenza amalungiselelo akhe wangcwelisa kuqala nje ubaba wayesephakamisa izandla zakhe futhi naku kufika ijuba phezu kwewudlu wayenzani uNkulunkulu ngenkathi ebeka ijuba phezu kwalaphona wayebiza leyo ngxenye ukuphila leyo kwakuyingxenye yomhlaba uJesu kuba adle njengoba sinakho isiko sevelo kodwa manje uNkulunkulu uyakubiza ngoko lutho okungakubamba ukufa ngeke kwakubamba wathi dilizale lithempeli ngiyobuye ngilivuze futhi uMosilisa nowesifazane eyongela kuNkulunkulu okuphelelisiwe manje hayi phansi kwelumbe lithize hayi phansi kwamadlingozi athize kodwa ngempela uma izwi naye ebamunye uNkulunkulu umsindisile leyo muntu wamcwelisa ezintweni zezwe wenza kabusha yonke into yezwe isuke kuye ngomlilo kamoya ongcwele futhi uhlala kulowo muntu ezibonisa yena lowo weselisa ophelele noma wesifazane bephila ngezwe niyabo lo ngumhlaba ohlanziwe uyosebenzisa umhlaba ngendlela efanayo uyawuhlenga manje ebhekisisani uhlamvu lukakolo luwela emhlabathini manje uJesu wayini lolo hlamvu lukakolo olowela emhlabathini okwathi kamuva lwenziwa lwaphelela lwalunokuphila kulo Mose kavukanga wathi amakavukanga akukho namuye wabo wavuka kodwa lo ophelele owabonisa izingandlela zonke onke amazwi waphila ngawo bangaki abangathi amen ngalokho na onke amazwi waphila ngawo kwenzekani na bamfake ethuneni kodwa izinsuku ezintathu wayelephula walivula wayesephuma futhi niyabo manje naku ufiya ibandla futhi niyabo liza kulowo phelele kwenzela uhlitsho futhi manje kwenzekani emva kokuba ibandla liwele emhlabathini nayisiya eRoma enhlanganweni yokuqala na ukhona ongathi amen ukuthi lokho kuqinisile na lenzani na liyaphuma futhi ekuvukeni kwesikashana wazama ngoluja ngokufana njengoba enza ngoNowa kodwa wenzani na wehluleka ezwini wahlela kwenzani na kunjengohlavu lukakolo lumile uma uhlavu lumile yini into yokuqala emilayo na amahlumela amancane amabili manje lalelisisani impela yini emilayo yemvelo manje na sizolandela kwemvelo nokomoya isinkwa semvelo nesinkwa sokomoya kwenzekani na wayengaba kanjani lo muntu uyisikwa na bhekisisani ngenkathi ibandla limila laliyicembe elincane lilodwa manje lokho akubukeke kufana nohlavu olwangena emhlabathini nhlobo kodwa kungumthwali wokuphila niyabo manje kwenzeni na manje umuntu uthi oh nginensimu enhle kakolo akukabiwo sekungashiwo ukuthi unawo kwenzekani na olandelayo ukumila kwakunguzwingli lowo kwakungomunye umnyakazi omila emva kaludo lowo kwakusalokhu kungeziwe yidlebe kwase kuthi ke isiqu saveza amadlebe amaningi njengoCalvin nje kanjalo njalo likhuphuka ekugcineni kwavuka ibandla lasesheshe onke amadlebe niyabo bonke befana nje impela into efanayo kwase kwenzekani na ukolo uyaguquka nohlavu uyaguquka yonke into iyaguquka okufikayo kwakuyintshakaza ungahle ukubize ngentshakaza awu ngathi kwenza bukani ukuthi yini elenga kuyo izimpova ezincane manje lokho kubukeka nje kufana kakhulu kanyala impela nohlamvu lwasekuqaleni olwangenayo kunoma kwenza idlebe kunjalo na awu umlezo kawezi wawusendele kakhulu ebhayibhelini kunokwaluda niyakwazi lokho kunjalo na yini zonke lezi zintshakazi ezincane manje na kwakukhona iMethodist kaWesley amaNazaretha iPilgrim Holiness United Brethren bonke labo phansi kokungcweliswa futhi kuvelani ke kulokho ngaleyo ngathi na ekugcineni kwenzani na uyahlela kwafa ubuphuma kuloko kwakungamapentecostal wena uthi oko wethu manje ngenhlonipho yokuzithoba futhi ngikusho lokhu ngothando lokumesaba uNkulunkulu futhi kwangathi ubaba omkhulu engisanda kunitshela ngaye ekuqaleni wayekhona lapha osezindaweni zonke uma ngisho lokhu ngokulimaza khona-ke uzongahlulela uma ngisho lokhu ngeqiniso uzongibusisa uzonenza nikubone uma nimisele ukuphila inkathi uhlabo oluncane lokuqala lukakolo lokuphuma esiqwini sikakolo ngokoqobo lubukeke lukufana nohlabo kunjalo na kodwa kuyini na kusile uhlabo lokho yileyo Mathewu amashumi amabili nane amashumi amabili nane kusondele kakhulu ngangokuthi bekuyodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka qaphelani kubukeka ukufana nje nohlanga kodwa kudoncule lokho bese uhlala phansi bese uthatha ingilazi isibonisa khulu bese uqala kukuthuba yikhoba nje ohlambini noma yikhoba kukona kwenzeka ukuphela ukuluvikela kodwa kubukeka kufana impela nje nohlanga manje bangakwaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso phambisana izandla zenu impela kodwa yikhoba manje bazalane bepentecostal ningangizwa kabi kodwa leli qiniso ningeke nayishaye indiva imvelo futhi imvelo imemezela uNkulunkulu kuye yonke into umdali wayo manje bukani lelo khoba libukeka benzani na bakhuluma ngezilimi baziphatha impela nje njengoba benza epentecost kodwa uma uzokusika lokho uthathe leyo nto encane bese uyihluba inamaningi amakhoba amancane kuyo futhi uma uyihluba ubona emuva le emva kwakho uzofanele ube nengilaze kahle ubuka emuva lapho kunomnqume omncanyana wohlambo oluzayo nanso into yangempela ngumthwali ngani na uzofanele abe lapho ukuvikela lolo hlambo usebenza ngokuzwana kodwa kungokuvikela lolo hlambo manje lapho uhlambo luvela khona emhlabathini lukhuphukela edlule kumaluthelo lwedlule kulawo mabandla lwedlule kuwesley futhi lwedlule lapho luphume lwedlule ezintshakazeni futhi manje lwehle luyongena ekhobeni manje kubuke ngokuphelele nje akumangalisi ujesu wathi bekuyodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka kubukeka njengohlambo nje endaweni ngoni lapho uhlambini ufanele ube khona kodwa kwenzekani na lenze into efanayo amanye ayenzayo phambi kwalo lahlela laba yini na umthwali manje ezinsukwini esiphila kuzo noma yimuphi usomlando lapho uyazi ukuthi noma yiyiphi imvuselelo ihlala kuphela cishe iminyaka emithathu bese kuthi-ke kuleyo mvuselelo kuvele inhlangano fowethu dade wethu kule mvuselelo enkulu yeminyaka eyishumi nanhlanu engiphile kuyo ngibe nenhlanhla ukuyiphila nani akaze ibe khona inhlangano ephuma kuyo azisekho ezinye izinhlangano ngeke zibe khona nanso eyokugcina manje ipentecoste yadingeka ibe lapho kuvikela lokhu ngabe sayaphi nomlayezo onjengalo ukuba yayingekho ipentecostali ukukholwa na manje buyelani emfuleni ohoyo ngo-1933 niyabo ngiyaxolisa ngalokhu kodwa ngifuna nazi iqiniso futhi anginazo isikhathi esiningi esisele niyakwazi lokho ngineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu kodwa la mathepi ayophila uma sengihambile futhi niyobona ukuthi kuqinisile yini noma qha uma ngiba yinceku yeqiniso noma umprofethi wamanga angikaze ngilitshele lutho namanje kodwa lokho okwenzeka kanjalo lokhu kuyokwenzeka ngumthwali kwakufanele kodwa ngenkathi lowo kolo kuqala kumila njengebandla kuqala lalingumthwali kujesu kodwa ngenkathi yeqala ukubatshela iqiniso likankulunkulu behlukana naye manje kwenzekani na akukho bambiswano ngani na kuzofanele kube ngaleyo ndlela ukuze ukolo qobo lwawo ukwazi ukwenekwa phambi kwelanga isun sun futhi ukuze ukolo wokomoya ukwazi ukwenekwa phambi kwendodana i-son ukuba uphendule ube uhlamvu lwegolide lwezwi niyabo wenziwa yizwi uNkulunkulu wenziwa inyama waqinisekiswa okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yakuyenza ibandla eliphila ngalelo zwi ngokufanele hhayi ngenhlangano kodwa ekukhoneni bezwi indodana kuba ini izwi elifanayo impela elehla ngosuku lwephentekoste manje akasifundisi yini umalakhu wesine ukuthi ngaphambi kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi oluyofika ukuthi lokhu kuyokwenzeka na bangake okwaziyo lokho na futhi uyobuyisela izinhliziyo zabantwana boyizo unjalo na ukukholwa kobaba bepentekoste lasekuqaleni futhi ngalolo suku uLuka 17:20 ngikholwa ukuthi nguye uJesu wathi lapho indodana yomuntu yembulwa hhayi abantu indodana yomuntu hhayi inhlangano indodana yomuntu izwi liziphilela lona futhi phakathi kwabantu nebo izwi qobolwane lenziwe inyama kuwe wena ungukuboniswa kwaleli hora umlezo wokuliboniza niyabo uyaphila futhi uphila ukuphila okwakukuJesu Kristu usebukhweleni bendodana bese kuba se kwenzekani kulona kwenzekani kulelo bandla na ekugcineni lalelani lelo khoba liyasuka kulowo kolo uma usuqala kubonakaliswa kwenzekani na ukuphila okwakusekhobeni kwaqhubeka kwaphuma kwangena kukolo ukuphila ngeke kuguquke abathwali bayaguquka bayahlela niyabo amadlebe eyitshakaza ikhoba kodwa ukolo ungeguquke kuzofanele kube yinkonzo esezwini nje impela njengoba wayenjalo ezwini futhi njengoba ibandla lokuqala lalisezwini ligcwaliswe ngomoya londliwa ngezwi lingondliwa yihlelo londliwa ngezwi manje kunemvelo nezwi likaNkulunkulu uyilezo singwa akusinkwa sodwa umuntu yakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlekeni kaNkulunkulu sengivala manje ngaphambi komkhuleko qaphelani lapha laba kufika into engifuna ukuyisho manje lelo khoba lingofanele lisuke kuloko kolo lokho kusekuhlinzekeleni kukaNkulunkulu bangakothi amen ikhoba lizofanele lisuke kukolo ngoba usuyavuthwa manje usuphezulu manje lelo khoba lalingekho lapho lalingumsekeli lalingumthwalo wokuphila manje ke ukuphila kuphuma lapho kwaphumela ngqo kukolo manje yinga leso sizathu lelani bangani sikulona siphila kulona sibe nemvuselelo yeminyaka eyishumi nanhlanu bangaki abangathi amen kuloko na hlangano yini evukayo na ayikho bazama ukungitholela ukuba ngeze inhlangano bathi ungayenza inhlangano futhi Branham enkonzweni yakho na iyoba manje hayi mina angikhulumi ngami ngikhuluma ngomlayezo wehora wosuku baze benyukela lapho eCanada baze bethola abazalwane abambala bemvula yemuva yafela khona lapho ngiyakhumbula imvula yemuva nina bafowethu na yayaphi na yayaphi noma yini enye into na kodwa inhlangano yatholani ngakho na izigidi zabaphenduka base benze izigila ngabo ezivumweni kholo zabo baceba futhi baka izigidi nezigidi zamadola ezakhiweni nezinto ezinjalo futhi bethi inkosi yeza bethumela abashumayeli emakholeji nezinto futhi bebafundisa imfundo esayensini yezenkolo eyenziwe ngumuntu njengoLuther, Wesley nabo bonke abenu kuba yikhoba kodwa akaba uNkulunkulu uhlabu luyaqhubeka manje ke uma lokho kuqinisile ngezwi kubuye lapho esiphila khona lokho kuqinisile ngemvelo kuqinisekisiwe uhlabu lukakolo ngandlela zonke sinokuthi kangakanani na niyazi ukuthini ngizwa ukuza kwenhlanganisela umkhandlo womhlaba liyokwehlukanisa lenzani na lizigunda isiqusalo kodwa linesitepiso esizihambelayo esililindile lizoya ekhaya ngokunye kwalokhu kuza oh yebo niyaqonda thanini amen ngiyazi izwe likhona lokho ngeke bakukhona ninga ukubadabukela nje ngoba angekho ngeze ubaba wami angamdozi nakho konke ubaba wami angiphe khona kuyoza uma igama lakhe lisencwadini yokuphila uyoliqola ngempela izwi uzofanele sekwenze isikhathi eside kakhulu sekuvele kuqinisekisile ngokuphelele kakhulu sekuze kube yiqiniso elivumayo ngeke sisaba nazo ezinye izinhlangano kodwa zonke izinhlangano ziyongena kweyodwa isiza ngani la kuzo ngokuba benzani ngotshani obomileyo na bayabushisa uJesu wathi izingelozi ziyofika zibuthele ukole enqolobaneni futhi kuyokwenzekani na izinhlanga namabibi namakhakhazi kuyoshisa ngomlilo ongacimekiyo yabo futhi yini ezokwenziwa kuqala na izingelozi zaphuma futhi zabopha ukhula amatheriyazi kuqala kunjalo na yabo bazibopha bona ndawonye enhlanganweni eyodwa enkulukazi azisekwe ezinye izinhlangano ukolo ulapha akabonge uNkulunkulu ukolo ulapha uKristu ulapha uyalifakazisa izwi lakhe liqiniso ukholo lapho uyavutshwa manje ubekwe ebukholeni bendodana akusiye noma yimuphi umuntu ongalithinta uyasuka konke asizukuzihlanganisa ngalutho nalo nifanele niwenze lokho omfowethu ngena kukholo ukuphila kwakho okukuwe akuphume kungene kukholo nizokwenza na kholwani ngunkulunkulu ningahlalani nonkulunkulu nje ngabe niqinisekile ukuthi nizokwenza na uma ke omunye umuntu ethe angikhathali njengendaba engayifunda ngesinye isikhathi kwakukhona udokotela wayeyindoda kahle futhi wayebathanda abantu abampofu futhi ngaso sonke isikhathi abampofu babengakwazi ukukhokha izikweletu zabo niyazi ukuthi wenzeni na wasisayina njengo inki obovu wathi uthethelelwe ugcine indodotela wafa futhi ngenkathi udokotela efa umkakhe wayengozidlayo wayehlukile njengebandla namhlanje wahamba wayesezihlehlisela imuva zonke ndawonye waletha icala wayesebaphonsa bonke enkantolo nizozikhokha lezi zikweletu noma kanjani kodwa umathulelo wacosha amanye amarisidi wathi woza lapha madam wathi ngabe lo inki yobovu uyisayini yomyeni wakho na wathi yebo mnumzane yiyo wathi ayikho inkantolo ezweni engabamangalela bakhululekile babasha abakufunayo ukukusho wasayine izwi lakhe ngegazi lakho qobo akukho lutho ongalisisusa kithi mfowethu sikhululekile asikhuleke
I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, the end that they may turn my people back unto me. Oh, my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long? Hear my word and let it become a part of you till you will receive it, yea, in your heart, yea, till it shall become.
Impelani, amen. Manje namakhanda enu ekotheme uma ngiqonda omunye wasukuma phakathi kwabo ngezinsuku zenkosi futhi wanikeza isiprofetho lapho ababefanele bahlangabezane khona nesitha futhi bazibhubhise. Manje uma ngikuqonda kahle lokho yinye indawo yokuhlangabezana nesitha sakho leyo isezwini ilapho esizama ikhona ukuhlangabezana nawe hlangabezana naso lapho noisho kanje inkosi bangaphakathi lapha namakhanda yena ekhotheme sekusondele kakhulu ukuba kube semini anginaso esikhathi sokubizela yathala kodwa lesi nje ningaziphakamisa izandla zenu namakhanda yena ekhotheme amehlo enevaliwe ngifuna ukuba yingxenye yakhe ngifuna ukuzijoyinela mina naye nezwi lakhe akunendaba ukuthi kufikani noma kuhambani ukuthi izwe lithini ngifuna kube yingxenye yakhe phakamisa isandla sakho bese uthi ngiyafuna uNkulunkulu anibusise amaphesenti ayikhulu ngiyakholwa nabakhale eChekotheme sisacabanga sithi ngokuthula sihamishe leli culo elincane manje wonke umuntu ekhuleka
ibusisi wikoda libo pa
lelo izwi
izinhliziyo zethu othandweni lowu Kristu inhlanganyelo yomqondo fanayo injengalo kaphezulu
njengoba mina nobaba wami simunye nimunye naye futhi
asehluka naye ingxenye wenye kusini kubuhlungu ngaphakathi kodwa siyo lokho sixhumene enhlizweni futhi sethembo kuphinde sibonane futhi
ngomgqibelo ozayo ekuseni iFlagstaff Arizona inkosi ithanda ngiyethemba ukuphinde ngibonane nani futhi niyamthanda na manje ngizokushiya kanjalo nje ngiyabo iphephe lathi abaningi abakholwa nguye nabaningi abemukele izini yabo ngeke ngasho ukuthi ngubani onguye noma ngubani ongesuye lokho kukini kodwa uma nibambelele sivumeni khona esincane sithize abanye benu ma Methodist noma Baptist noma ma Pentecostal kumbe noma ungaba ngubani obambelele entweni ethize ephambene nalelozi ngiyacela abantu bami abathandekayo phendukani kukho namhlanje ningekwenze na phendukani kukho futhi niphendukele kuye ingavumeli lelilodwa yizi ukuba like lize linibhidlize lisuke enhlanganyelweni kaKristu kwangathi umoya wakhe ungapha lokhu baba nkulunkulu laba bantu uhlale lapha isikhathi eside kungikhumbuza ngesinye isikhathi ukuthi uPaul eshumayela kulowo muqo ofanayo okuyivangeli bahlala ubusuku bonke kunukuqu futhi bamlalela insizwe yawa isuka efasteleni futhi yafa uPaul wahamba wayesebeka umzimba wakhe phezulu phezu kwensizwa futhi wathi ukuphila sekubuyile kuyo manje baba kunabagulayo nabahluphekile lapha kunalabo abadinga umkhuleko wemizimba yabo ngiyakhuleka nkulunkulu othandekayo kungesikho ukulinda kuze kube umhlangano abadingi kulinda umhlangano izwi njalo lilapha lo nguKristu ikhulela ukuthi uzobaphilisa bonke makuthi bonke baphiliswe ngokuphelele nkulunkulu siphe khona babusize imizamo yabo bebengeke bahlala lapha Nkosi bebengeke balalele lokhu ukuba bebengakukholwanga manje Nkosi baphakamise izandla zabo bayokukholwa manje kwangathi kungemukele enhlizweni zabo bonke befundisi bonke abangabalunga nje isoni kwangathi singemukele uKristu umhlubu kabuye siphe khona baba lezi zibusiso sizicela igameni lika Jesu Christu amen ngiyamthanda ngiyamthanda wafaka igama lami lapho eminyakeni eminingi edlule thanda qa wanti Ngiyamthanda na manje sisacula lelo futhi yelulekela ngale kwetafula nje bese uxawula omunye uthi sihambe sithandekayo ngiyajabula ukuhlala lapha kulokhu kusa ngiyamkhola uKristu awumkhola wena na into efana naleyo uma sicula futhi
ngele zindiso emtini wasekhalwa
manje kusukela manje kuqhubeke ngabe sesiqedile ngezwe na ngabe sesiqedile ngezimfashini zeze na ne konke kompedo na konke lokhu lapha ubukhazikhazi nokuthatha ivangeli nokwenza into yokuheba ngalo futhi sesiqedile ngakho na asiqedile na nginike uJesu nje yiloko kuphela ngikufunayo ukumazi kungukuphila kumazi ngiyamthanda animthande na Oh simthanda kangaka manje ngizobuyisela inkonzo yokumfowethu Carl angazi ukuthi yini enye azoyenza uNkulunkulu alibusise futhi ngethemba ukubuye ngilibone ngesonto elizayo futhi uma ngingeni ibone noma ngomgqibelo ozayo uma ngingani iboni ngaleyo ngathi ngilibone ezansi Texas uma kungesikho ngaleyo ngathi ngizonibona emuva lapha zishumi nesikhombisa uma kungesikho ngaleyo ngathi ngiyonibona enkazimulweni amen umfowethu Carl manje angazi ukuthi ufuna ukwenzani ngaso lesi sikhathi Fort Williams